Usiku na upfa Joyce achiamba. Ni azviba uri ilo ni deme nga lone line. Uye musidzana mutuku kona hanu erekanya izvo zvote. No madekwana mamwe na mamwe anaruswa. Ukona hanu humbura izvo zvote. Uye nomuhumbura mutuku wa vukoni. Murena apatuchedze uyo mwana.
Now tomorrow at 2:30
Zvino machero nga hafu bvaka iri yavuviri haya mulungo nge Charlestown, Indiana, washo wafuneyo karadzi uri siyawo, karadzi Colvin. Rimunechedza tunipo ya upedza. Ngei haya mulungo na mavidani, machero nga masiyari. Mungu wea beya chira saini madikwana na musi, unopira wera siri haruvemba. Une na doraro chimuchipinga, unobote ni tama ujenera kachumero, ngani notangane zuhuta. Zidoba tusukuru kamuta wa Colvin, udiboru tebenekele hone, unobote bo ya chibizuni wa chipunga chirapu, na zuingwa, rido. Rudotakara arana verera apunta. Unundere kanya uri mukoma na washu afune hao, Mekini, we arera mbulungo ya mrao tuwanga, mwami njiopirao, unachipida chihuru cha mbulungo, unondo humbelo uda, unonda mutusa kaka zichumelo za mbulungo. Sunondoto urenganyana madekwana na musi, lina zitimbi inji, muriloni, atidivu urindituwe ngandira ipiyo, una ufone lwa hunji, unohou kwa shekana na zikombo, na abatu bachifone la bachida. Usikandichika divotu luchera luvili, askare, urindivuwe murao hapa angachihadu, unundichito tuchera mbizo inji, tine zava zandeme nga manda, na wane ziza utea uitiwa, ndia kora pezi madekwana na musi. Uno niri, raberele musiri chituwa, uno anomacheroni, atongo jena kalanga, limwaro langa, kandime ya usumbe ya bugu ya bahiveru. Uno musiri chikufura kayo matekwana na musi, ndikototo neandibazo marugana na mtangano wa mkoma na Graham Snelling, unitadende ni apo, magumoni Abringham Avenue. Ara mrena chifuna ndikototo buya murao nga matekwana la braru, unayene porudo zizanya bungo busiku, Unerdo gonyanta sabarumerwa, chungo chipinga nga inovege, udaira mkuma na Graham kamtangano. Unutoba uri unagogo labudi, unu udoriribu waraya, nga uri izuzia tusa. Mkuma na Graham Snelling, mwabuini, anodo jenera kamtangano, kana ane atamoraro, utoba magumoni Abringham avenyuta apu, mungwe na mungwe, anganibu zori ningapi. Magumoni amidabi ya utambira dende, lo zula henepo. Ulibu wa chumisano yanu, gauri inesa tabernekele. Roana ushumisana nae, lwa pesente za dana, gauraro rikulinge za utusa. Zino, usikare, riashika apopetu, mrenachifuna, kandima ya fuminti ya baiveru, na masiku wa sigati, ara mzimu wa chifuna, uno apondere kanya uririkoya ubana chipinga cha kwine. Oh, murena karipatu cheze ano macheroni ngandire ya kama zao, oralo ushera hanimu ya mketo karini. Uno zino madekwana na musi, rekuulabela uri azi ite hapu, nanga madekwana alabraru na uyapanda. Uno masiku anenda ataela, mkoma na nevel udoba pano uri ajia, ara nisiwa. Ati divizu nenda kweo ita, ingaba ni pano kaino awara, uno ingi awara na vizwa California ni abona, ani divi une murena angani huma. Ningazo sichinkondela uri ndizizanya lwendo, na uri do, rudo ita zukene na zukene, ninga tomo ita suzukene, murena antumena umwe peitu ni abona. Nga oraro aridivi zine adu ita. Izi ara murena achifuna, reazi amba, unundiri kanyorora ezwa, kanyorora iwa izo. Kabibiri, ara murena achifuna, rido ita zukene na zukene. Nga oraro ara zaitea risite nzu zanyo zine ra, kanyorora ezwa nzu zanyo, rifauri kamwe murena obasa kufuna zuchitea. Ili muduba ro imiswa mkoma na Robison na mkoma na Wood na mne na ratibu zisa ngani rozula henepa rola vele sakama apa richila roza unorareira maena zafutano richumena debura apu rindirani unondo chimbira kabada kubane uvamu sindi na mingwaya fumi ina unondidibusa urindo kuzikona hani roba ro imanepa buraru ashu rotoro chimbira zibada kubane richila vele sakama apa raisa panda na wanteti rakulisa ilions naona rakona stupu risarumuru duva limurau ashu uzuleni ya panda ashu roba richikoya debura uzuleni ya chipembe unochitusha utoma rafuka bada nari hei asindira yone rarevelesa pasenepo unorawanulusa rova rinda handira ngamaera dzafutano raumena murau zvenezvo musi richibuya murau rova richiko amba ndari neadhiva uri ndingani ro murena angava ori pfukisa ngahendira uri tsireredza kautangana nakombo kuru pasi apa umwe petu zvine zvingava zvova zvimwe zviito azvidiva uri zvitu zvose zviyashumisana zvichiisa zvibuyani kaavo vafuna murena ndezvenezvo pedzi zvine rozviveya mumbureni washu zvino madekwana namusi uri kutoma zvino kapfunzo yangudo tuku uno aranda atikori uri rudosvika pasi kamwe rudoraro madekwana namusi uhendi makuru yapfunzo yachafumi kachividzo uno nditero kuru ine ringadzura kayo rwadzivege nadzivege kaicho chitu chitii uri Abraham obhadhira hani chafumi kamelikizedheke nauri arazvi zvandeme ichi chibudzuri chikovaisa mumwe muti murau apo kuine ndingararo uchidzima ara chichikovaisa mumwe muti chichikobudzera zvipatoni zvavo chimwe chazvibudzidzeri ara chichikoraro itanoimisa zvanda zvamo unokana itanogumera mumwe wavatusi rumerani mumwe muti ukamurato wapa udonidzimera chone uno ndichisendedza kure kanne ndiapisa nahone ndabvabhiko ninji zvenezvo chitu chautotoma ndindi afarwa ngadhudha ngauraro zvika inu uri zvisititise ngandira itiwi rikotoda nichidzurisiya zvinhu arikoyo ringedzo jechipinga chanu chinji pedzi rikotoya uravelesa tsvititi kaipfi unopanda musi richiraro kari ambe namumwari rwachikaranyana zvinokotsi yatadhuru aridhivi zvewarivechera pedzi tsvitu chichose chine rachidhiva naone rakungwedzeya ngacho izvo zvitu zvavudi zvodzura pandashu ngaurizomwariwa mato atuvona nandeve dziyatupfa naone hazvitidjena mbiruni dzavanna zvemudzimu ava vechera avo vamufunawo unori arabhera uri uvhure mafasitere atadhuru madhekwana namusi nduni yawo yatunhu naone uripe ipi lawo izvo zvidova zvitu zvoteyawo chitu chauengedza rutendo rwacho savakreste naone uriite ro rodzurisewo zvinji kamapungu madhipa upiraso rava rizone musi richidjena ngoumu chitenderere kotsi ngave muye muketo uchidya ipfi lamudzimu naone walikumedza kambiru imwe naimwe savunga rina todheya ngadzina layesu rearabhera murwa wavo afune yawo amen zvino ano macheroni mungarosiya ndima nayofedza kuitira ndima yavurati uri riye chititi kandima yavusumbe ngauri murangeri washu oraro jena nayesu oitwa chipemuru wachote uchitevedzwa maitere amelikisedheke zvino rikoyovara ndimana taru dzautoma kana ndimana mbiri dzautoma kana ndimana taru dzautoma zvavudiudi dzandimana yavusumbe uri rikonotoma yenepo ngauri hoyu melikizedheke kosi yasalema chipe wamudzimu watadhuru weatangana naabhurahamu achibva kabvurayo ladzikosi nahone amupatuchedza ndi ene weabhurahamu amuneya chafumi chazvote kecho chafumi chanu ngatarutchedzo upfi kosi yaurugo ngamuraa izvo adhova pfi kosi yasalema zvine ndi kosi yamularo hana kotsi hana mme hana vadhuru nahone hana matomo hana matomo amaduva kana magumo avuchiro pedzi oitwa huchitevedzwa murwa wamudzimu udzura achipelwa chote mapungu avudi hani zvino rikotiyo humera murau katestamende yakare uri rigwe hedzi mbeu kurwane huno o ndidzifuna hani nyadhivangei ndaarizona rova rina rutamo rwauri zvimwe zvitu zviitee uno rova richiraro ujena kamudhavi wavudhi wodzudza nyawo vomark anali nanne norova richiraro uvona petu une avonera kunga kamironga mituku une musere mutuku zvine vazvividza muera uno aranda udonitsitsera pasi uno aita uri ndisikitedze mutava naone yoo ndauvudzura zvenezvo ndararo usikitedza ndauvudzura uno ndiadhivudzisa uri ozviiterani ndawanurusa niavona musi nichibudzura mutava uya pepuwa uno zvote namutobvu upepu wopfira musuku musuku uremere wopfira mutobvu ngauraro musi nichikobudzura dzimwe metala dzote namutava namatukwi zviabudzura pedzi musuku usara woraro mavhunu Ngauralo, arali haba na mukumbera, ntapa, zisumbeza uri, unachiga cha msuku mwepe tuntapo, imvula yokumba hezipida stuku zote. Zoralo, rinazwera zitupura, na zingwe, naone ragwari chita, roto do raro, richikoringe zowana hoi msuku, ragwa mirini mavuni, ragwa, rabea dynamite, rastutubisa, raisapanda na tutubisa minonga, richitapasu zika richiwana, wana rutina rone randeme, zine izo nizine razubiza utama zitu.
And tonight we're trying to take the word of God and use it by the power of the Holy Spirit to blow all
Uno madekwana na musi rikolingedza ujia ifila mdzimu. Naone ralishumisa ngamanda mwe mketwa. Ututubisa pambano na timotimu kule hashu. Izo zitu zvipepuwa uzwa kukuse. Zvisina mteyo. Azvina chireme kuchiro ni hashu. Rikototo zvibudzura. Urikono wana huru rutsinga rwa kugara. Rutsinga ni Kristo.
And now may God help us as we
Musinongabe murena vachiritusa musirichivada na uguda kaifilawe zopererawo ndimana taru dzamurao roraro amba nga upfa zvino na zvila Melchizedeke.
I think Paul gives the right interpretation for this Melchizedek, king of Salem, king of Salem.
Zvino ndirikanya kuti Paulo one yataruchedzo yone ngaurwoi Melchizedeki kotsi ya Salema, kotsi ya Salema, uno muchudeni mumwe namumwe wa Bibhuri uya zvidivo risalema ovuya yava Yerusalema, yovuya yapfi Salema, uno ova kotsi ya Yerusalema, murabereseni. Chipe wa mudzimu wataduru, uyo ni murabereri, weyatangana na Abrahamu, ndikotoda uwana rutsinga rwawe, uyu muti muhuru uri nikono diva uri ndiene nyi, chautoma, nakona u. Rudoisa panda na chene chitouri. Achiva kabulayo la zikosi. Naone amupatu cheza. Ndi ene. Abrahamu amunea chafumi. Chautoma. Gataru chezo ufi kosi ya uruga.
Now watch. Righteousness. Now we have self-righteousness. We have
making righteousness. Uruga. Chino rina uruga udi ita. Na uruga udia udi ita. Rina uruga oshanduru hao. Otopa manao, pezi unauruga uti abuma, na hone uuruga hufaka mzimu, unuhoi mtu oba kosi ya uruga, angabanyi.
He was a king of righteousness. The king of Jerusalem, the king of righteousness, the king of peace.
No oba kosi ya uruga, kosi ya Yerusalema, kosi ya uruga, kosi ya mraru, Yesu obidzwa mukororo wa mraru.
And a prince is the son of a king. So this man was king of peace.
Uno mukoro ndi murwa wakosi. Ngauraro hoyu muti oba kosi ya mraro. Zvenezvo uti oba kotsi ya mukoro wa mraro. Nikozviwana. No karibone, karibone rutsinga rwawe richiya panda. Uribone une rakoya hone. Hana kotsi. Zvino Yesu oba na kotsi. Niyazvitenda. Zoraro oba anavo, hana mme, Yesu oba ana mme, pedzi hoyu muthu hana kotsi, naone hana mme. Hana badhulu, hana mutiwe abakaye, mudhulu na mti, odzula aone, hana mudhulu. Hana matomo ama dhuba, hongoba na chipinga chabe ya toma. Kana one magumu apchilo, ungasibe na chumu chitu pezi mzimu, ni one ane angaba ene. Sino sino arana na belesa musirichibada ndi maneno tebera, ni abona cha utoma, na taruchezo kosi ya uruga. Hapo asi wone unenda kotoda, yone ndi mana ya buraru, kana magumu apchilo, pezi oitwa uchitepezo wa murwa wa mzimu.
Now he was not the son of God, for if he was a son, he had a beginning.
Zvino oba simurwa wamudzimu. Ngauri arari oba murwa una matoma. Nhoyi muti hana matoma. Arari oba murwa uti oba na zvote. Kotsina mme. Nhoyi muti hana kotsina mme. Kuzi oitwa unga murwa wamudzimu. Udzura chipera chote.
Now Dr. Schofield tries to say that it was a priesthood.
Zvino Dokotera Schofield ulingedza amba uri. Ndi vuchipe. Vubidzwawo vuchipe Melchizedeke. Pezi nikotoda uniisa kai zora nini tizigati. Arari hoba ubuchipe. Shwene zobu na matomu. Naone utiova na magumu. fedzi hezvi hazvina matomo naone hazvina magumo naone hongo vuya ari otangana navuchipe otangana namutu naone avidzwa dzina lawe Melkizedeke ova amutu asi dhinominesheni asi hone asi hone hone vuchipe kana vukotsi ova amuti wopeera unga dzina la Melkizedeke we ava khosi ya Yerusalema asi vuchipe pesi khosi isina khotsi vuchipe avuna khotsi uno hoyu muti ova asina khotsi asina matomo amaduva kana magumo avuchiro zvino murova wa mudzimu oyu ova anyi hoyu hova uyehovha hoyu ni mudzimu ramanda ene mune ungasive mumwe zvino jeyani njere udzura rwachote una vutanzi hapa hauri uyachira harovi hongo vuya a hongo vuya a va chimwe chitu fedzi uva chirawo udzura rwachote zvino yesu oitwa huchitevedzwa ene zvino mbune yauri huve na pambano kukati ya mudzimu nayesu yesu ova na matomo mudzimu ana matomo Melkizedeke ana matomo zvino yesu una matomo fedzi yesu oitwa huchitevedzwa ene chipe udzura oraro zvino musi Melkizedeke akali pasi ova si chimwe chitu shangoni fedzi aayehovha mudzimu ovona dzonga tsiko ova pano vunga muviri wachimuya abrahamu ovuya tangana nayo rutii dhendeni yawe uno vunga ro amba ano macheroni abrahamu omulimuwa uno avudza abrahamu zve ava achikoya uita ngauri ova asakoya usiya mulaifa wa shango wopofura ka zvi zve ava achikoya uita kandiime apa rwaminiti ndiri mudzimu ukadhiva nakumbere kuti kachiridzo chawe ani vana vasvisvi ni vana vachedza uno chone rine vana vamashudu ndi vorugawo ngauri vadova valaifa vali pasi uno mudzimu angararo weaita kaabrahamu we ava achikoteya uva mulaifa wali pasi uno ori atingadzumbiri mutu ane akoya uva mulaifa wali pasi izvi zvitu zvingafani achidzodzumbura zvipiro zvavo kachiridzo chawe chine chakoya uva mulaifa wali pasi dhanieri ori ngailo dhuva vogidima vachibva pana apo ndivo idhongedzeye uno ari vatari vadzodhiva mudzimu wavo ngailo dhuva naone vadzoita zvizvihuru ngailo dhuva fedzi vavi havangadhivi mudzimu watadhuru vomudhiva ngachivumbeo nakamipaso ungangudo yasho yautoma yoraro fedzi hava mudhivi ngandira yakunyerera uno mudzimu uakono shuma fedzi ngaukunyerera ngauri okunyerera kaurendo dzina lawe ite uvandire kunyererawo ine mudzimu ashuma kayo ngauri hakoni uita chimwe chitu fedzi ushuma kaukunyerera hakoni udishata narutii uno ndiyeneyo ndira yesu adha abvisa zvivi zvashu uri kunyerere uri mudzimu akono shuma kachividzo chawe ndihenepo une chipiri chavahone ndihone une shango lopofura ndihone une vatoda uraro uri nokedza mumburo wanu ndihone une vatoda uri ani dhivi zvine nakuamba ngazvo ngauri chizvamurena ndivutsiru kaputari hashangu pechizvi zvashango ndizvanama kamutendi ngauraro nemuti wopamba nawo nekuchira kamupe wopamba nawo ani chava washango nofirira nobva kauno vuchiro noya kavuchiro vuswa zvoraro wamudzimudzumbura husikashango husikamudhivi wamumburo husika vashumeri vofunzi yawo fedzi kava dhitukupfadza umbiruni vatu vawe vavurenda udzodzumburura zvipiro zvazvitu zvihuru zvamudzimu kavo neavo zvivona zvino zvino abrahamu ova koteo va mulaifa washango nganga mbeu yaabrahamu tshaka dzote dzova dzichikoteo patuchedzo ngauraro mudzimu atsira pasi naone amba naye kachivumbeo chamutu Chino mudzimu odzula kale pasi, mudzimu atu tuchera lepasi, arare abia tuchera lepasi ati divuru ngaitia mini kalo, pedzi mudzimu odzula ane paka chimwe chibumbeyo, ote ndoka dzina lawe.
He was with the children in the wilderness of coming out of Egypt in the form of a light.
Ova anavana ngeso gani vachibva Egipita kachibumbiro chachedza. O amana Abraham kachibumbiro chamutu. O amana Moshe kachibumbiro chamutu. O amana Chibidzo kachibumbiro chamutu. Murwa wawe Kristo Yesu. Naono kwamba ngachibidzo chawe namusi. Ngachibidzo chodoriso chamudzimu achirawo. Ngamidziyo yavhumba. Weni ni matavi neni mutokora. Mudzimu kadhiamba, naone shango libona Yesu musini chimusumbedza. Ndiyone ndira ine shango labona, weni ni rumwaro ruvari wonga vatu vote, vuchiro vanhu vuamba zvine navazone. Zvino hoyo Abrahamu ndirani yawe achikuhumera murau, rikoyohumera murau unoravara. Ngaairwa chikara nyana kabuge Genesi, kandima ya fumi ina ya Genesi, ndiyatenda uri ndiyone. O, ndichitori chakudhiani apa.
Now we all know of Abraham
Norotere adiva nga Abraham uri mudzimu omuvidza hanu ubva kashango lavakaladeya na dorobo ya UR naone amuvudza uri adipandekanya na vashumisani vawe.
God calls men and women. He calls a separation.
Mudzimu uvidza vanna kana vasadzi ototoda pandekana. Zvino hei ndiyone kakati kazvividzo namusi havatodi dipandekana na vanama vakare. Vadzi, vadzi osatenda, ningazo risakunu ya panda. Rito jena kamu erero wanama, naone rari, oh Jimmy, ni mutanga wabudi, ara chinganwa, arari, unundia nae karufera rote embera sinuka, vizi atitami sinuka, nindia nae dikitani, vamba miswaso ya chika, na sumu zinji, vizi neti ambi na muti. Ivani mkatiabo ndizone, dipandekanyeni, nisongo kwa masuzabo, songo kunao. Uno ni doni tanganeza, murena uraro, nisongo dibadekanya na vasatendi, udibadekanya na ruedanao, nisongo zita, dipandekanyeni. Uno mudzimu abidza Abrahamu, uri adipandekanya kamitupo yote, naone achimbire na ene, mukomana chimuchipinga, zviamba utuchera chibidzo, zvoamba zvenezo kapauro, oti utuchera chibidzo chawe, zvoamba zvenezo kavanji. Chimuchipinga zviamba utuchera haya, chimuchipinga zviamba utuchera koti na mme, upa tuchera zote, atikuamba uri, zviya raro chipinga chote, kuti chimuchipinga zviya raro. Zviamba uri nikoteo jia zote zure mkati anu na mdzimu, na chimbira nae ninote. Oh, ubo upa tuchedzwao, udavidzani udipere lao, ubo buledzani mune nabanao, musi nichidipandeka nyasuza shango, nabatendi vanama, vaneba kotamba nga imi, na chimbira ninote na Kristo. Ndono ribu wa mudzimulungana, ori, lido unea vukoti, nabo mmekale nelishango, lido unea dzikonani, nabashimisani, naone atingabu inda utuchera. Naone atinga uratezi, na oshango lotila uremburu chere, nidu chimbira na iwo suka magumoni andira. Chikara chabu diani, chine mutu abana uvo bukondi, hautebe na murena Yesu, haudipandeka na kazu tumanywa wana Yesu hawe zwa nama, uri atebe na murena. No ara mutu abona na sadifari zwabudi, na udisumbeza saba kreste, vizi bafuna suzwa nama, ndikwine ni chitoda mungu mufarisi, gautabanya, dizone. No ara husi na ane atodo uchimbira na ini, una ane opurupesa uchimbira na ini, uyo ni murena Yesu mpatuchedzwa, udo chimbira na ini. Mudzimu obuza Abrahamu dipandekana, naone bunga Abrahamu amutu sazenezo, ajiaba bawawe atuwa nabo. Aja murwa wa muratu wawe atuwa nae, muduru wawe wote wadowera. Uno mudzimu asimupatu chedzo shika achita zwe mudzimu amubudzori aite. Atikori animkreste, izo ati ambi uri mkena simkreste. Pezi nido amba Yesu uri ara mudzimu animbuza uri nite chimochitu. Hangabia nipatu chedzo shika nichizi ita. Ndi ka pulupiti madekwana na musi na zvimwe zvahezvo zvitu zvomupfarirawo mitangano yanga aikovanga ndira ine yatiovanga yayo vamimwa miviri yepirawo ndingauri ndokakera murayiro ombudza uri ndeafrica ubva inepo ndeindia kezviapa zvomwari wapa ngamurawo aibhuku zvino muranguri omupfonera tendera ayo mavuri atuwe india yorugeya muya muketo watangana namunewari udhe yaafrica sezve ndaubudza huno mumwa wapira huno varanguri ndohangwa ngazvo ari rikoya india tikiti dzorugera apa ndatoma ndazvihangwa usvika ndichisvika lisbon mumwe usiku izvo ndoerekanya uri ndikoufa macheroni onotevera ndatoma ndairuperani rwautambera uri nditambe ndova ndichikorwaranga manda ndichikundira notoima henepo icho chedza chonembera henepo ruperani rwautambera chari ndierekanya uri ndoubudza uri chimbira africa utoma mitangano yanga yokundera situku ngasituku ubva zvenezvo nawo ndoyaindia huna hafu yamiriyoni yeimao henepo pedzi izvo hovo usiuita zvemudzimu amba uri ndiite ndipfori mitangano yanu inga ivhuredzi usvika ndichihumera murau nawo nendadzudzanya zvitu usina ndava nazvine ndaita ndiafrica utoma ngauri ndichozviita apo hodzura ipfila mudzimu lauyanga usaperi lodzura nepo ndidhiva kwino pira izvo pedzi ndikotiehumera murau unondipfa uri hoyo mwa udhawo ndichipinga chine ndadobva gwatini ngatuso yamurena haya abugara mapfungo mabvipa kare oaluwawo zvoreruwa kunga muri wa muou pedzi ndiyatenda uri worugero utaramudza matavi awo zvino ndiyatenda woraro hoimurayidza muhuru nasi zvihuru nditenda uri murena udoritendera radzininyisa shangu apo itira bugara mudzimu nditoita zvemudzimu anibudza uri niite hune abrahamu aisapanda ajiya mashaka awe ova achivafuna icho ndichipidza chamutu pedzingamurava chipinganyana chipinga chituku kotsiya wevafa naone avasvita zvinezvo asara namudhuri wawe zvinezvo tsemano nautata zvabverera mumaperoni loto aketa naone atsera pasodhomu unonoraveresa abrahamu hongotata naloto ori riva ratu ari teutata pedzi atakusato yawo nahone uye humwe nahumwe une watoda uyahone ara waya kubva dhuva ndidho yavukovera waya dhevura ndidho yachipembe ayo nemaitero amukreste nitiofuna uneya mumwe mutu zvizvekwine dzurerani uzvidivisa kaye nemutendere akete ngaani ndimini choitawo uri abrahamu azviite ozvidiva uri opurufedziswa ngamudzimu uri udova mulaifosi zvote nawo zvoraro amen. Ngauraro zvenezvo dhende kana mutumba ndingani richiteya uva nendava zvote ndizvazvo mashudu vavurenda ngauri vadova valaifa vali pasi ndilashi lote mudzimu oraro ngauraro neyani mutu unanga kwine ari achikotoda uraro kamwe ndizvenezvo pedzi zvine atozviwana pedzi ndizvanhu zvote valaifa vauchidzwa mapurupedziso ndizvanhu zvote ngauraro sara musadzi waunaka ngamanda shangoni adzura ntapo chikwarani namunha wawo sezvine yateoita ova wavuva wodhowere awo zvoruga angava ova ana chiambaro chisongokaviswawo kana zvenezvo zvine nakotodo chividza musi vomeloto vachikoambara sara mabhiliyoni uno munna wavo ova murangadhorobho ova muhaturi ane adzura koroni ova ana chimwe nachimwe achidzhenerera mitangano yaurunga yote namadhikita amagarata eavaihone achitambiwa sodhoma nagomora pedzi sara otakadza zvihuru ngauchira namukara wawe kautayerwa ngazvitu zvandeme naone azvidiva uri ukarufuno rwamudzimu upira udipina ngarupfumo rwa kana mudhipo warupfumo rwachikaranyana ndizvone ndihone mudzimu achidhara uno limwe dhuva inwi kunga nichiraro ujiya ndira isiyoni nidotangana nazvo limwe dhuva ndingaerekanya uri nidhoruga ndingaerekanya uri nikoponya pedzi anikoraro zvingavonara vunga zvotibhedzwa zvote pedzi azvongotibhedzwa mudzimu udiva zvitu zvote uya dhiva ara udhibhurahamu nikouama ngangoo kana uya zvidiva ara nichikori niyamutenda ngangoo nawo ndinochidzwa nawo mutanganedza nawo ndinofa kasvizva shango nonichichira kakristu izvo uya zvidiva zvinorivona abrahamu ndikotoda nichivona hoyu muya wakuma sizvipatuchedzwa zvoperawo hapa ndichiridzi ndikotoda nichivara na4 kandima yaufumi ina eesoda rwachikaranyana Lisi shautoma uitela musi vachisika pasi hapo. Loto ajena kakatini. Ngani? Oba anda rufuno la mdzimu. Uno ara lina jena kakatini. Musi ni karufuno la mdzimu. Mdzimu doni tusa. Vizi ara ni kakatini. Nda rufuno la mdzimu. Utoba na chitichitichi na natia uita. Umera ni murao hapo karufuno la mdzimu. Shino mahosi adikuba nganya. Uno vashubona urimidavi pasi hapo. Yosherezo, zvabudi, naone vadosokotsera pasi, unovajia Sodoma yetu kuyakare, Gomora, vaijia, unovararo, unomusi vachisera pasi, unovaijia, vajia na Loto. Ndikotoda nichirimu wa muya wa Kristo hapa ka Abrahamu, zinorabilisa nikandima ya fumi ina.
And when Abraham heard that his brother, get it?
Numusi Abrahamu achipori muratu wawe, nikuziwana muratu wawe otubiwa, arugisa balanda, wofumbu zwao, wobebelu wa unduni yawe, vamadana mararu na fumimaro, uno abatevera usukadani.
Oh, what a blessed thought of grace.
Oh, ngerekanyo denandi za chirizi, Abrahamu, musi muratu wawe, nao o waka chirizi, nao akanyimele ugune.
When he heard that the world had caught him up and it captured him and took him away to slaughter him.
Musi achipori shango lo mushondokeza. Naone lo mufara, unolatuwa nae, urilimuburai, Abrahamu aita susitevela muya wa Kristo. Ada atama vani na vaobote, beba begwa nduni yawe, naone abatevela, naone vatevela ndila yoto sukadani. Uno Dani ndi chipida cha vungi ha Palestine. Dani usika Bisheba, ubva kama ngo magumo uya kama ngo.
And it's a type of Christ when he saw that the world had tucked the fallen.
Nosifanyisa Kristo musi achivona uri shangolojia. Owa otevera swino usika magumoni uri atanganedze hapu rushaka rowao rwa Adam.
I want you to notice the next verse, how sweet you're. The Spirit speaks to him. All right. The 15th verse.
Nikotoda nichidavere sa nimana yeno kotevele. Urimuya wo amba kaya zobdiani. Zoruga. Nimana ya ufumitanu zini. No obuya na tundu zote. Zote. Naone abuya hapu na muratu wa Loto. Na tundu zawe. Na basadzibo na batu.
When Abraham took after the enemy that had
Musi Abraham achitevela swina lela jia muratu wawe olitevela hoto mona na ushaka usika Dani naone abuya murao na su zote zvakakererwa ngazo kha uwa.
What a beautiful creature of Christ who heard from heaven that we were lost and came and pursued.
Sifaniso chabudihani cha Kristo we apange taduru urokera. Uno adatevera swina, ndira yote ya hiri. Uno ajia mimu ya yokera ona na aibuisa mrao. Uno arbiye teta kasu zote za rabari nazo, panda uwa. Rinero gune hao, rinewe rabaro begwero, ubabaro wa mzimu, rashanduruwa, rababaro wa diabolo, naone raitua, ratevera suza shango, naone rokaka, uno rakidi marutu mpaza osa zeloto aita, richi rengisafane rozacho kama bebo, naone richi tevera suza shango. Kristo tsera pasi na orowa, mudzimu achidiva ubva urangani uri ndinyi ane adochidzwa naone ndinyi asadochidzwawo. Zoraro atsera pasi naone atevera swina vuchironi, rufuni paradisoni aya hereni. Unondira yote ubva vugalani uya hereni, naone ajia one, one manda here, na kono kadiabolo, uno avua hapu, uno abuyedzedza karushaka rwa mutu, uri vakono vavarwa na vananyana vamudzimu hapu. Ndiyabona muya ngomo Abrahamu apo, muya wa Kristo uchikochimbira naye. Zvino ndikotoda nichiraveresa pananyana musi richiraro vara.
And the king of Sodom went out to meet him.
Nukosi ya Sodoma yabva uri itangane naye panda musi achibuya kabhurayala hekosi Kedoro la Omer na mahosi vovava naye ngemu edzini washavhe une wava gova la kosi. Vabva kosi ya Sodoma yavuyiswa murao, muratu wawe yavuyiswa murao, vana vavuyiswa murao. Unohabva mahosi apa uri atangane naye. Muhapu hapa ndihone une nda kho toda u swika hone kha mulaedza zwino lavhelesani hapa.
And Melchizedek, King of Salem, King of Jerusalem, King of Peace.
Uno Melchizedek, Khosi ya Salem, Khosi ya Jerusalem, Khosi ya Mulayo, o bvisa vhuroto na veini. Nahone o vha a tshi fhewa mudzimu wa ṱaḓulu. Uno a mupatutshedza nahone ari mupatutshedzwa ndi Abrahamu wa mudzimu wa ṱaḓulu, musiku wa maṱaḓulu na ḽifhasi.
Melchizedek, the king of Salem, also
Melchizedek, Khosi ya Salem, o ḓifanyisa vhukati ha maṅwe mahosi. Uno lavhelesani nndwa yo vha yo fhela. Muya wa mudzimu kha Abrahamu wa Kristo we wa vhuisa murahu murathu wawe o wawe, zwenezwo wa mu vhuyedzedza murahu kha vhuimo hawe ha vhukuma, kha zwoṱhe zwe a lozwa o zwi vhuisa murahu. Nomusi ya tshiralo a bvisa vhuroto na veyi, tshilalelo ani koni u vhona uri uyu Melizedeke o vha nnyi, ho vha hu mudzimu a bvisa tshilalelo nga murahu nndwa. Zwino kha ri vule hafhu kha Mateo 10:20 nga u ṱavhanya, uno ri vhone zwo Yesu amba hafha malugana nawo kha bugu ya Mateo 10:20, nahone 10:20 ri khou ṱoḓa u vhala zwiṱukunyana hafha. Zwo luga, Mateo 10:20, zwenezwo Yesu a bvelela navho fhethu huno vhidzwa upfi Golgotha, Golgotha kana Getsemani. Ndi ṱoḓa u ralo, uno amba na vhafunziwa vhawe, dzulani hafha musi ndi tshi ya u rabela. Ndi tenda uri ndo wana luṅwalo lwo khakheaho, Mateo yone ya 10:20 ya 10:20. Ara muṅwe muthu anayo ambaele yone, arani tshikono i wana nga miniti nyana. Itshi ndi tshifanyiso tshavhuḓi hafha, a thi ṱoḓi ni tshi pfukwa ngazwo.
Here we are. That's got it, sister. And as they were
khezwi ri fhano, we a i wana khaladzi. Uno musi vha tshi khou ḽa, Yesu a dzhia vhuroto nahone a vhurabelela. Ho vha hu mini, nndwa yo fhela. A vhuṅwatekanya, uno a vhuṋetshedza vhafunziwa vhawe. Nahone a ri dzhia, uno niḽe, hoyu ndi muvhili wanga.
See that Melchizedek, hundreds of years before, when he met Abraham after the battle was over.
Ni a vhona uyo Melchizedeke miṅwaha ya maḓana phanḓa izwo, musi a tshi ṱangana na Abrahamu murahu musi nndwa yo fhela, o ṋetshedza vhuroto na veini. Uno afha Yesu u ṋea vhafunziwa vhawe murahu musi nndwa yawe i konḓaho yo fhela, o vha ṋea vhuroto na veini. Lavhelesani, lavhelesani u vhuya hu ḓaho. Uno a dzhia kapu, uno a ṋetshedza ndivhuwo, nahone a vha ṋea a tshi ri, nwani yoṱhe, ngauri haya ndi malofha anga mulanga muswa, a shulutshelaho zwivhi na u hangwela zwivhi. Fhedzi ndi ri kha vho inwi, a thi tsha ḓo nwa hoyu mutshelo wa veini u swika iḽo ḓuvha musi ndi tshi nwa hafhu na vho inwi muvhusoni wa khotsi yanga. Ri nndwani zwino, ri khou tevhela murathu washu o wawo, we mudzimu musi shango ḽi sathu sikwa a mu vhona nahone a mu tshela vhutshilo vhu sa fheli, uno zwithu zwa shango zwo mu gava nga tshidumbumukwe. U nnḓa tshitshavhani na kha dzikilasi, ene na mufumakadzi wawe u khou tshimbila a tshi tsa a tshi gonya na zwiṱaraṱa, u khou dana, u nwa na u kambiwa, a tshi lingedza u wana mulalo. Mumuya wa Kristo ngomu hashu u nga wo vha u ngomu ha Abrahamu, ri khou mu tevhela na mapfumo oṱhe a mudzimu, vharuṅwa vha mudzimu vho mona na riṋe, ri khou yo vhuya na murathu o wawo. Uno musi nndwa i tshi fhela, ri ḓo ṱangana na Melchizedeke hafhu, mudzimu nga rendo we a patutshedza Abrahamu hafhu, nahone a mu ṋea patutshedzo, uno a mu ṋea vhuroto na veini, tshilalelo. Uno musi nndwa i tshi fhela, ri ḓo ṱangana nae, riṋe vhalaifa vha phulufheso ya Abrahamu, ri vhalaifa na Kristo muvhusoni, ri ḓo ṱangana nae magumoni a nḓila, nahone ra dzhia vhuroto na veini hafhu musi nndwa yo fhela.
Who is
Uyu Melkizedeke ndi nnyi, ene asina kotsi, asina mme, hana matomo wa maduva kana maguma vuchiro, u ḓo vha ahone, apo uri ari ne chilalelo hafhu ni ku zwi wana. Musi ri tshi fhedza kha maṅwe masiku, musi ri tshi kuvhangana nahone ra ḽa chilalelo bva kha zwanḓa zwa vhashumeli, zwi tshi sumbedza uri ri tenda kha lufu, u switwa na mvuwo ya murena Yesu, ulo luvhemba, muvhili wawe we a vha o fukedzwa ngawo, mudzimu. Ri a tshila sa tshifanyiso, ro fa kha zwithu zwa shango, nahone ro begwa nga huswa nga muya, uno ri tshimbila na muvhili wa Kristo, vhatendi vhoṱhe nga tshavho. Musi nndwa khulu yo fhela, nahone ra bvela hafhu na Kristo, ri ḓo ḽa tshilalelo naye muvhusoni wa mudzimu nga huswa, nahone ra ḽa ṋama na u nwa malofha a nḓirivhe hafhu muvhusoni wa mudzimu. O, khoyo Melkizedeke, ndi zwe a vhe zwone. Nokarivale rise phanḓa ngavhe hapa na ndimana ya ufumi malo. No Melkizedeke khosi ya Salema o bvisa vhurotho na veini ni ku zwi wana, nahone o vha a tshipo wa mudzimu wa ṱaḓulu, uno a mufhatutshedza, nahone ari mufhatutshedzwa kha uvhe Aburahamu wa mudzimu wa ṱaḓulu, musiku wa maṱaḓulu na ḽifhasi. No a mufhatutshedza, uno a fhatutshedza, nahone kha urendo mudzimu wa ṱaḓulu we a kumedza maswina a u zwanḓani zwawo, nahone a muṋea tshone tsha fumi tsha zwoṱhe. O pa Melkizedeke tsha fumi, Aburahamu o mufha tsha fumi tsha thundu. Zwino ndi khou ṱoḓa ni tshi limuwa, Paulo hafha, sa musi a tshi bvela nnḓa, uno ndi khou ṋea mutheo u itela ngudo i ḓaho zwino. Uno khosi ya Sodoma yamba na Aburahamu, nṋe vhathu, uno u dzhie thundu dzivhe dzawo. Zwino khosi ya Sodoma yori zwino, i tou mpha vhashumeli vhanga, uno u dzhie thundu dzivhe dzawo.
And Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto
Abraham amba na khosi ya Sodoma, ndo imisela tshanḓa changa nṱha kha murena, mudzimu wa ṱaḓulu, El Elohim, musiku wa maṱaḓulu na ḽifhasi henefho, mudzimu wa ṱaḓulu, musiku wa maṱaḓulu na ḽifhasi, uri a thi nga dzhii tshithu na tshithihi u bva kha Harane u swika kha luzwa lwa Nabula.
He didn't have a great campaign to take up money.
O vha a sina kampeni khulu ya u dzhia tshelede, o vha a tshi khou ṱoḓa murathu wawe o waho. Na uri a thi nga dzhii tshithu na tshawo, u sa ḓo ri ndo pfumisa Aburahamu, ndi ḓo vhulunga fhedzi zwe vhanna vhaswa vhaḽa na tshipiḓa tsha vhanna vhe vhaṱuwa na nṋe. Zwino ndi khou ṱoḓa ni tshi limuwa, Aburahamu uri a thi nga dzhii na tshithihi u bva kha Harane u swika kha luzwa lwa Nabula, ho ngo dzudzanya nndwa uri a ite tshelede nnzhi, uno nndwa dza vhukuma, nahone dza ngoho a dzi itwi nga zwipikwa zwa tseḓa. Nndwa a dzi lweliwi hu tshi itelwa tshelede, nndwa dzi lwelwa hu tshi itelwa zwipikwa, milayo. Vhanna vha lwa nndwa vha tshi itela milayo. Uno musi Aburahamu a tshi yo dzhia Loto, ho ngoya nga uri o vha a tshi zwi ḓivha uri a nga rwa mahosi, nahone a dzhia thundu dzavho dzoṱhe, o ya a tshi khou itela mulayo wa u tshidza murathu wawe. No mushumeli o rumiwaho fhasi a ṱuṱuwedzo ya khosi ya ṱaḓulu, ha nga tevheli tshelede, nahone ha nga tevheli u vhumba zwivhidzo zwihulu, nahone ha nga ṱoḓi u ṱuṱuwedza dzi denomination. U ḓo ya a tshi khou tevhela mulayo muthihi, nahone uyo ndi u vhuisa murahu murathu o wawo, kana u ya u wana ngwende kha munikelo kana ha iwani, a zwi nga iti phambano khaye. Vhunga ndi tshiri nndwa dza vhukuma dzi lwiwa na u kaliwa u itela milayo, nahone hu si tshelede. Uno vhanna na vhasadzi vhe vha vhe miraḓo ya tshivhidzo, nahone vha ḓa tshivhidzoni uri vha ḓivhee, ngauri vho dzhonisi na vho wela henefho, kana vha shandukisa tshivhidzo tshavho ubva kha tshivhidzo tshiṱuku u ya kha tshivhidzo tshihulu. Ni khou zwi itela tshipikwa tshanu tsha tseḓa, nahone mulayo wone a uho murahu hazwo, ni tea u funa u ima phanḓa nndwani. Hapa tabenekeleni, musi zwithu zwi tshi khakhea, nahone weni vhanna na weni vhasadzi, ni ḓo gidimana ya huṅwe fhethu, kana u dzula u swika u ṱaṱa vhuṱuku, kana phambano tshi fhela, una zwizwa khakheo kha tshinyimo tshanu ndi zwone. Ri na maitele apa, ri na yone, ri na nzudzanyo apa, tshino tshivhidzo tsho ḓitika nga milayo ya Bibiḽi. Ara hu na muṅwe muthu ngomu apa a sa khou tshila zwone, na elekanya uri a vha khou ralo, ni ya khaye hu no no amba naye. Ara na kundelo mu vhuyedza, zwenezwo ni dzhia muṅwe murathu na ṱuwa naye, muthihi kana vhaṅwe vhavhili. Ara sa vhuyedzedzwa afho, zwenezwo zwi vhudzeni tshivhidzo, uno tshivhidzo tshi ḓo mu bvisa, tshi si tsha vha na vhuḽedzani naye. No Yesu ori tshini na tshini tshine na vhofholola kha ḽifhasi tshi ḓo vhofhololwa ṱaḓulu. Ndi ngazwo ri na khakhathi nnzhi, ndi ngauri a ni tevhedzi milayo ya Bibiḽi. Arali muṅwe muthu tshivhidzoni a tshi khou thithisa kana tshiṅwe tshithu tshi sa khou tshimbila zwone, a si mushumo wanu uya namba nga uyo munna kana uyo musadzi. Ndi mushumo wanu uya kha uyo munna kana musadzi na muvhudza vhukhakhi yawe. No arali a sa ni thetshelesa, dzhiani muṅwe niye naye. A sa pfa hezwo, zwenezwo tshivhidzo tshi a mu vhofholola. Yesu ori zwine na vhofholola kha ḽifhasi ni ḓo vhofholola ṱaḓulu, zwine na vhofha kha ḽifhasi ndi ḓo vhofha ṱaḓulu. Ayo ni maanḓa a tshivhidzo. Hafha si kale khonani yanga vhuḓi ya mureri o vha na mutukana, huno hoyo mutukana o vha a tshi khou ya tshivhidzoni, tshivhidzo tshawe ene muṋe a swika fhethu ye a thoma u gidima na musidzana muhulwane nyana ane a dana u nwa zwoṱhe. Mureri ari zwo tou ralo, ndi thaidzo yawe. Khonani yanga ya tsini nahone mutukana wavhuḓi, fhedzi a thoma u tama muṅwe musadzi muswa uno o vha o maliwa a na vhana, munna wawe o vha a tshi khou tshila, o vha o tshuwa uri vha khou ya uyo mutukana u ḓo mu mala. Ngauralo murathu a vhaisala nga maanḓa, no amba na nṋe ari, mukomana Branham, ndi khou ṱoḓa u tshiya kha mutukana wanga mukenekene, ndi khou ṱoḓa u tshi amba naye. Nda ri, mukomana, ndo ṱoḓa u amba dzina ḽawe, u na nḓila ya khwine, u songo rumela nṋe. Ara mutukana a sa khou tshila zwone, nahone tshivhidzo tsho mu vhona a tshi khou ita zwo khakheaho, zwenezwo zwi kha tshivhidzo uri tshi ite hoyu mushumo. Izwo zwo sala kha tshivhidzo, huno tshivhidzo tshaya nahone tsha muvhudza. Ngauralo a dzhia murathu huno aya nahone a muvhudza, huno a vhuya murahu kha murathu a muvhudza uri u khou vhona mushumo wawe uri a ite zwithihi. A dzhia muṅwe murathu, vhaṅwe vhavhili, madikoni mavhili a ṱuwa, huno a vhudza mutukana a sa zwi thetshelese, vha zwi vhudza tshivhidzo, huno a si delwa masiku o vhalaho uri a pfumedzane na tshivhidzo murahu ha musi tshivhi tshawe tsho ambiwa phanḓa tshivhidzo, zwenezwo tshivhidzo tsha mu vhofholola. Nahono fhela ṅwedzi ubva zwenezwo a farwa nga mutetemelo, nahone dokotela ḽari a huna tshikhala tsha ngoni tsha uri a tshile, zwenezwo a kokovha a tshi vhuya murahu, mudzimu ya ḓivha uri zwi ita hani. Ri lingedzo zwi ita nga rine vhane, ni tea u pandela mukene na mukene vha bva tshivhidzoni, ni tea u ita hezwi izwo kana zwiṅwe. Nano ita tshipiḓa tshanu sa tshivhidzo khazwo khezwowa, ndi yone nḓila ya u vha ita uri vha kokove vha tshi vhuya murahu, tshiṅwe tshifhinga vha sukumedzeleni kha diabolo. Paulo o vha tshi ḓo ri mini nga uyu muthu pasi apo we a vha tshi khou tshila na mme awe, vha nga si mupfumelele ori mulitsheleni diabolo. Ni lavhelese zwine zwa itea, huno kha vhurifhi huno tevhela he Paulo a muṅwala, hoyu muthu o dzidziwa nḓilani yone. Zwo tou ralo, mudzimu na nḓila ya u ita hezwi zwithu ara nga to tevhela milayo yawe. Arali zwiṅwe zwithu zwi si tshimbile tshivhidzoni, ara vhukati ha tshivhidzo hu na muṅwe wa vhoini vharathu, ara zwi kha bodo ya madikoni, muṅwe wa vhoini madikoni a sa khou ḓifara zwone, vhaṅwe madikoni aya ḓa ono a fara muṱangano, a lingedza u vhuisa murathu a muvhudza zwine a khou ita, kana muṅwe wa vhoini miraḓo, ni nga vha ni nnyi kana nnyi. Zwenezwo zwi tea u ḓiswa phandawe, ara a sa ḓo zwi ita, zwenezwo ni ḓa na vhudza mufunzi, zwenezwo uya vhofholola kha tshivhidzo, huno ni mulitshe avhe mudziya u sa tenda na muṅwe wa tshitshavhani, zwenezwo ni lavhelese murena a tshi yo shuma khaye. Ni a vhona, ndi hone musi a tshi vhuya murahu kha ene muṋe, ndi hone a tshi thoma u kokovha a tshi vhuya, fhedzi ri lingedza u zwi ita nga nḓila ya rine vhane. A ḓivha u lingedza u ita zwa zwoṱhe nga nḓila ine ra ita ngayo, zwino a ri vuledzi. Zwino hoyu Melikisedeke, khosi ya Salema, mukololo wa tshife, wa ngeita nthataduru, o ṱangana na Abrahamu nahone a mupakusedza, huno a mufha tsha fumi tshawe, Abrahamu o ralo, huno o vha a khosi ya Salema, huno a bvisa vhurotho na veyi, tshilalelo, huno a tshi ṋea Abrahamu nga murahu ha nndwa, nga murahu musi vhathu vho wanelwa gundo. Zwino nndwa dzoṱhe vhunga ndi tshiri dzi lwelwa milayo, zwino arali na nndwa ṱhukhu tshivhidzoni, i tea u vha ya mulayo wone. Ni tea u vha ni tshi khou lwela zwithu zwone, nahone muraḓo muṅwe na muṅwe wa tshivhidzo u tea u ita izwo. Zwino heyi pfunzo ndi ya tshivhidzo, ndi zwone zwe ra ḓela zwone, ndi zwone zwe nda imela zwone fhano, ndi zwone zwe ipfi ḽa Mudzimu ḽa ḓela zwone, ndi zwa tshivhidzo. nisongo tendela chitu na chiti chativa chino chibidzo ara zvararoni na mulanda mumwe na mumwe wanhu uno inwi kazvibidzo zvanhu zopamba nawo ara huna chiti chinokuka ke chibidzo nechanu ina mulandu ngauri ni mulavelesi wa chibidzo azviwo kamufunzi azviwo kabhodho ya madhikoni azviwo kainwi inwi ninote uya hune muratuna wanenivone ara nechingamuvyedzedza ara zvasararo zvenezvo jiani vaviri kana vararu nitwe navo zvenezvo nivuye murawo asapfa hezvo zvibvudzeni chibidzo zvenezvo abviswa muvusoni wamudzimu mudzimu ori ara namubvisa hapo ndinomubvisa hapa ara nochimiranga kuitere zvenezvo udotendera dhiabholo ayakaye uri amupaturure uchinyadzwa hanama yawe hunoha udobuya murawo ndizone ndiyone ndira yauita uri avuye murawo arari mwana wamudzimu udobuya murawo arari asararo ngani ngani udoisa panda huno dhiabholo udomurumira petu hawe hauyanga usaperi zvino zvipikwa zvazvo ara natozvivechera mumwe mutu zvenezvo izvo zvopambana bedzi ara muti okaka noloto otsera pasi naone agunee nahone ova amuheveru otsera pasi naone ova ugunee ova akachiridzi bedzi owa ubva kacho uno musi achiya uno loto loto ova ochidzwa nisongovuya naerekanya uri loto ova songochidzwa ova uraro ngauri chipinga chote musi apetokakeyawo bhibiri iraro uri zvivi zvasodhoma zvochinya muya wawe muvuya dhuva naduva zvino nama yawo yova ikai chimwe chiito uno magumo awo ova amini odhisa unyadziwa mufumakadzi wavo oshanduka ava chiunga chamunhu ova navana ngavananyana vawe ngauraroni akona uvona uri zvidhisa unyadzisa hahani ngauri owo wakachiridzi naone asichadhivuyedzedza murau hapo uno mudzimu atiyomubvisa kailo lipasi fedzi nawo ova amuratu wowawo naone abhurahamu oita zvose zvine akona kumuvuyisa murawo uno muya weava ukaabhurahamu ni muya wakristu une wavakachiridzwa namusi husina ndava nazvemurato aita nidoita zvose zvine nakona kumuvuyisa murawo kavuledzani akristu hapo husina ndava nazveaita nidoringedza kanungo dzote zvino rikotodha udhova raraveresa apa zvino musi richikoya panda naino ngudo yahoyi melikizedheke hoyi mukoro muri wasalemu nawo nemusiki wamatadhuru nolipasi zvino weyatoma hana kotsi hana mme hana vadhuru ova asina matoma madhuva kana magumavuchiro bedzi ovumbi asamurwa wamudzimu udzura achiperwa chote zvinoraveresani ova asimurwa wamudzimu ova amudzimu wamurwa ova asimurwa wamudzimu melikizedheke ova asongoraro bedzi ova akotsi amurwa wamudzimu nohoyi muviri weava nawo otousika aungobveredzwa ngamusadzi zvoraro ngauyo muviri wosikiwawo ova asakoni mumwe muviri weauita ene mune uri adzidzumburure hauna mutu ane akona uvona mudzimu narutii mudzimu ndi muya mato afawo haaboni izvo zvitu ndani amusi akachivumbewo chingawo kavuya muriro kana chini nachini kana kachivumbewo chachimwe chitu chaavona ngabhona bedzi mudzimu tiyodzidzumbura ngaimwe ndiyo uno mudzimu odzidzumburura kaabhurahamu kachivumbewo chamutu odzidzumburura kamushe kachivumbewo chamutu odzidzumburura kavana vaisraeri kachivumbewo chakavuya muriro odzidzumburira kayohani murovedzi kachivumbewo chandiva neavana odzidzumburira kaizvo zvivumbewo musi achikodzidzumburura kachivumbewo chamutu sakosi yasalema yayerusalema husi yerusalema lalipasi bedzi yerusalema layatadhuru odzidzumburura kaicho chivumbewo ova ovumbwa vungamurwa wamudzimu zvino murwa wamudzimu odha ngamusadzi uri asikiwe hapa ngamumbero yamusadzi ngauri ngahenepo utihodha rufu no ova angasidhe ngatsiko vungazve mudzimu aita urangani musi mudzimu achivumba muti urangani musadzi ova asina vukomani nazvo mudzimu wosokori kauve na uno mutu abva bhuseni omuvidza husina musadzi namutii waukwamana nazvo bedzi musadzi ngaicho chipinga ova akamunna uno mudzimu adya musadzi kubva katungo yaadhamu ndizvone uno musadzi otuwa naone abveredza munna ngabvudzekane ngauraro ndira yote nemudzimu akonoita ova ngasidhe ngauyo muviri wachimuya ova ngasidhe samelikizedheke otiyodha samutu naone otiyodha ngamusadzi mbeu yau idopiasha toya noa nahone ṱhoho yayo i ḓo luma tshirete tshawo. Niyazwiwana, Mudzimu o tea u ḓa nga musadzi, nahone araro musi a tshi dzula kha muvhili wawe wa murwa wawe Kristo Yesu, Mudzimu o vha kha Kristo a tshi khou vhuyedzisa shango kha ene muṋe, nahone o kumedza malofha awe ene muṋe sa tshitavhelo uno anetshedza vhutshilo hawe uri nga iyo nḓila ya lufu a kone u tshidza inwi a ḓise kha vhutshilo vhu sa fheli. Ngauralo Mudzimu o tsela fhasi, nahone a itwa unga murwa wa Mudzimu. Ni a vhona o vha a muthu o itwa vhunga murwa wa Mudzimu, zwino o vha a nga si vhe murwa wa Mudzimu ngauri hoyu muthu ndi wa uya nga u sa fheli. Murwa wa Mudzimu u na mathomo, u na magumo, u na tshone, tshone tshifhinga tsha mabebo awe, u na tshifhinga tsha lufu lwawe, u na zwoṱhe mathomo na magumo, u na zwoṱhe khotsi na mme. Hoyu muthu o vha a si na khotsi, nahone a si na mme, mathomo kana magumo a tshifhinga, fhedzi o vhumbwa, hoyu muthu Melikizedeke o vhumbwa vhunga murwa wa Mudzimu. Zwino murwa wa Mudzimu musi a tshi ḓa shangoni nga tshivhumbeo tsha musadzi kana nga kha musadzi kha tshivhumbeo tsha muthu, uno a vhulaiwa a vuwa hafhu nga ḓuvha ḽa vhuraru, a vuwa a tshi itela u luga hashu, zwino u dzula lwa tshoṱhe. Uno tenda fhedzi uyo muvhili u tshi khou isa phanḓa na u dzula, ri a dzulavho, nahone ngauri o takuwa buseni ri ḓo vuswa ri tshi fana naye khetsho tshitori tsha mafhungo maḓipa kha u rendwe dzina ḽa Murema. Hu si varuṅwa, hu si zwivhumbwa zwa nṱha mupo, hu si tshigwada tsha mathenga a fhufha u mona, fhedzi vhanna na vhasadzi, amen, vho ima vha tshi fana naye. Ee, muṋe wanga, vhunga ndo dzulela u amba hezwi, ndi zwi amba hafhu hafha kha tshino tshifhinga zwi vhonala zwo fanela. Ndo vha ndi tshi khou gama haya mavhudzi maṱanu kana arati ane ndo sala nao. Uno mufumakadzi wanga ari Bili u khou bva phanḓa, nda ri fhedzi a thongo lozwa na ḽithihi ḽawo, ari angafhi, nda ri mbudze uri o vha angafhi phanḓa musi ndi tshi a wana, ndi ḓo vhudza hune a vha hone, o ndindela. Ndi zwone, ndo vha ndi tshi nga ene ene mulwi Ramavili, ndo vha ndi na nungo nahone ndi muhulu. Uno ndapfa arali na vhea hetshi tshivhidzo mutaneni wanga, ndi nga tshimbila ndi tshi tsela tshitarata natsho. Ndo vha ndi tshi ḓo ni vhudza musi ndi tshi vuwa matshononi maṅwe na maṅwe. Zwino ndi a zwilimuwa uri hu na miṅwaha ya u yela kha fuina yo fhiraho. Ndi a vhona athi zwine ndo vha ndi zwone, ndi khou kundelwa ḓuvha na ḓuvha musi ndi tshi lavhelesa kha zwanḓa zwanga nahone ndelekanya. Lavhelesa hafha zwo luga, ndi khou thoma u kalaha. Nda lavhelesa kha mashaḓa anga, ni a zwi vhona uri ndi khou khwaṱha. Ndo vha ndi tshi ambara 28 kha bannda, zwino ndi ambara 3, ni a vhona ndi khou kalaha u khwaṱha, ndi khou fhelela ndi tshi ya. Ndi mini? Ndi ḽasu zwithihi zwine nda dzulela u zwi ḽa, ndi tshi ḽa lwa vhudele, nahone khwine u fhira zwe nda vha ndi tshilisa zwone zwi zwithihi. Fhedzi Mudzimu o ntela tshifhinga, nahone ndi tea u zwi ṱanganedza. Fhedzi ngelekanyo i takadzaho ndi uri nga iḽo ḓuvha u ḓo mvusa hafhu. Uno zwoṱhe zwe nda vha ndi zwone musi ndi tshi na miṅwaha ya 25 ndi ḓo vha zwone lwa tshoṱhe. Amen. Khezwoha. Miṅwaha minzhi ntitisa ngani, ndo kunda diabolo izwo lwa miṅwaha na miṅwaha, ndi tshi ḓivha hezwi uri ndi tenda ene. Tshikati tshituku tshi khou tou vha tshituku, zwi zwituku naho zwo ralo. Ara nga to dzula 30 miṅwaha ya 70 tshifhinga tshe ra fulufhedziswa, mini, ngauri ndi dzi thaidzo na maṱunu, ndi mini? Ni nga kumedza ino nnḓu ya vhulwadze ni tshi itela zwithu zwa vhugala ngei seli. Ngani kha u rendwe dzina ḽa Murena, tshiṅwe tshithu ngomu wanga tsho ṱangana na hoyu Melikizedeke ḽiṅwe ḓuvha, nahone amba mulalo kha nṋe, nahone a ṋea vhutshilo vhu sa fheli. Uno vhutshilo a vhu ambi tshithu fhedzi, vhu tou vha tabenekele ya u rera mafhungo maḓipa ngayo. Ndi amba izwi nga vhungoho hoṱhe na hedzi bivhili dzo vulea phanḓanga. Arali Mudzimu o fhedza u rera nga nṋe mafhungo maḓipa, nahone hu si tshena zwine ndi nga mu itela, vhananga vho aluwa lwo eḓanaho ḓilondota, uno a thi khou ṱoḓa u ndzhia zwino. Amen. Ndi zwenezwo. Ee, muṋe wanga, phambano ndi ifhio ine zwa ita arali ndi na miṅwaha ya 40 kana ndi na ya 20? Ndo dela tshithu tshithihi fhano, u shumela Murena. Ndi zwenezwo fhedzi arali ndi kha ḓi kona u rera mafhungo maḓipa sa zwine nda ita zwino musi ndi na ya 80? Ndi ifhio phambano ine zwa ita arali ndi na 40 kana 40? Hu na vhathu vhanzhi vha na miṅwaha ya 80 madekwana ṋamusi, huno hu na vhana vhanzhi vhane vha ḓo fa, ngeno muthu wa miṅwaha ya 80 a tshi khou tshila a fhira vhunzhi havho. Zwi ita phambano ifhio? ndi zvipikwa zvanhu, mirayo yanhu, naone ri pano ushumira murena Yesu, ndi zvene zvo pedzi. Richidziva Yesu uri kuno vuchiro nemutsidzi une muthu amba ngawo we wavuya wava uno zvino auchewo pedzi arari na vuchiro vusaperi mudzimu wepurofesori udorivhusa hapo naone rudonacherero naye musi maduva achipera nomusi achiri jena nekamadhakarwa murena earugiserwa iyi inobva cheshango lasikiwa. Zvenezvo ndiipiwe pambano ine zvaita pano. Kana rina chimwe chitu kana rina, kana nemuswa kana nemualuwa, zvita pambanode chitu chandeme norugero tangana naye. Ni amufuna, ndingamushumira, nobva kazvitu zvashango, notangana naMelikizedheki kubva chendwa yapera. Mudzimu karembe, musi ndina mimwaya fumbi niti, ndova ndi kuno limwe dhuva, ndova na ndwa yahezvi izvo nazvimwe, ndakundero dhiva ara ndichikotodha uva murwi, kana ndikotodha uva mureri kana muzvini, zvendava ndichikotodha uva zone, pedzi ndatangana naMelikizedheki, naone amupachira rero, naone ubva zvenezvo zvatsudzanyarwa chote. Haleluya! Ndochimbira tungo yawe, ndichimbira ndichipembera ndirani, uno musi ndichisvika magumo neandira, naone rufu rwandaveresa kachipatuwo, nandira ine ndadzipfangayo zvino, tingavinda ruopa. Ndidochimbira ndikotodo yapanda, ndichidiva hezvi uri ndidiva uyo weaita pfurupedziso, ndizone uri ndiamudiva kamanda mvuo yawe, musi achibvizera mukati yavafu, ndidobva mukati yavo, ndizone ndimudiva kamanda mvuo yawe. Ndipiyo pambano ine zvaita, kana ndokara kana ndimuswa, kana ndimutuku kana ndimurwane, kana ndofura kana ndinandara, kana ndinapetwa uedhera kana tina. Zvinoni zvina zvitaa, nawo nepunguo dzina bhako, pedzi murwa wamuti hana petwa uradza to yawe, pedzi ova kosi yabugara. Rima hosi navo chipe madekwana namusi, ndipiyo pambano ine zvaita arari nazvo kana risina, tenda rina mudzimu, ripira navakundi, ripira navakundi. Ridzura muone namudzimu, kabuledzani hamuya muketwa, richilachira rero, chachimuya ubva zvandani zvauyo ane atanziyero. Ndinewe ndava ndofa, naone ndiyachirapo, naone ndiyachirarwa chote, rodzura rote petu, atadhurwa kaKristu Yesu. Oh, kaurendo dzina lavo liketwa, zviita pambanode. Dende kana mutumba, ngani ndichitova nandava, vakomupatera pfamo ngeinta yanungu dzana daimani, nasilivere namusuku, zvikwana zvawe zvodhara, una rupfumo rusambei. Ndotangana naye limwe dhuva, musi ndichikobva ndwani, ndaveya zvipuga zvanga pasi, ubva zvenezvo atiatiurwa nndwa, ndi ene onondwera dzone, nditoawera kapurofeso yawe, ndichidivezvi uri ndiyamudiva kamanda mvuo yawe, ndi zvenezvo zvina ndeme, ndizvipiye zvina ndeme hapo. Rudoita mini, ndingani ndicherekanya uri ndingaengedza chipida, chachanda kachimo chanu, ndina ndava ngani, ara mabudzi anonyana, kane ninawo kana anina, zvita pambanode. Ara nemukara, ara mabudzi ochena, ara mashadha onogove, ara nesongoraro, zvita pambanode. Amen. Izvi ndoitira munuko, petu tuku, pedzi izvo ndizvo chote chote, naone chikara chachipinga, chiisa pana, musi zvikati zvichiya pana, andingashanduki, ndichimbira kazvikati zvavo zvauya ngausaperi, zvisagumi, zvita pambanode. Nditakaranga uri ndotangana naye, ndotakaranga manda ngauri omupachira rero, limwe dhuva onoyerwa Melikizedheki mutii, we atangana Abrahamu achikobva uburama wose, zvotoraro, mudzimu watadhuru, NLO Elohim, muhuru ndinne, usi ndovuyenda ndinne, chipinga chazvino, uno amupatuchedza. Techeresani apa, ndichiya panda, uri rikone usvika kangudo rote, zvino ndindimana yavunhu, tinoraveresani uri uyu muti ova muhuru hani, nditouerekanya izvo nanevo, raverisani uri muti ova muhuru hani, upira murwa wamudzimu, murwa wamudzimu, ova ana kotsi namme, ene ova asina, murwa wamudzimu ova asina matomo, achipinga namagumo achipinga, ene ova asina, ova anyi, uyo ova akotsi amurwa, ndizvone zveave zvone. Raverisani uri muti ova muhuru hani ka, nakotsi Abrahamu oneya chone, chafumi, chatundu yavo yote, zvino tichirisani ngamanda, naone ngango avo vane vava varwa, vaLevhi vevatanganedza ofisi yavuchipe vanamulayo wauri vadye chafumi chavatu zvichitevera mulayo une wava wavaratu vavo nawo vobva kundunidza Abrahamu. Zvinoraveresani hezvi ara nechitodovona zvimwe zvitu, pedzi uyo ane rutsinga rwawe arumwesa panda na ka ovotanganedza chafumi chechabva kaAbrahamu, nahone apatuchedza uyo weaneya pfurupedziso. Abraham o vana pulupedziso na hone hoyi muthu o patsedza Abraham we havana pulupedziso uyu o vha anyi varwa vha Levi vho badela cha fumi kha varathu vhavho kana varathu vhavho vho badela cha fumi khavho vho vha na mulayo wa murena wa u dzhia cha fumi cha zwe varathu vhavho vha shuma uri vha tshile ngazwo ngauri vho vha vha kha vhuimo ha vhutshife zwino izwo zwi fhelisa vhutshife ha Melikizedeke sa zwine na amba henefho ndi zwenezwo.
Even the one who had the promise, the greatest man on earth, Abraham, met this man and paid tithes to him.
Pedzoi mutu, nawe aba anafulupedziso, munna muhulu sakalipasi, Abraham otangana na hoyu mutu, nawana abadela cha fumi kae, utea uba muhulu.
Listen.
Tetheresane nahone husina pambano na nti mutuku ufa tshedzwa nga muhulwane zoto raro lavelesane uri ova anyi nuhapa vhathu vhane vha fa vho ṱanganedza cha fumi uvo ndi vhutshipe ha maitele a vhutshipe na vhareri na zwiṅwe zwinzhi vhanna vhane vha ṱanganedza cha fumi vho fa ni yavona fhedzi hafha o vha ṱanganedza vhane khavho zwo ṱanzielwa uri uya tshila. Muthu u dzhia tsha fumi a tshi itela mini arali na tshiṅwe arali a songo vhuya bebwa nahone a sa ḓo vhuya afa nahone o vha a wa u bva mathomoni u swika magumoni nahone a si na khotsi kana mme kana vhaḓulu nahone a tshi vhusa maṱaḓuri oṱhe na ḽifasi na zwoṱhe zwi re khaḽo ni ngani a tshi tea u dzhia tsha fumi ni ngani o vhudza Abrahamu uri a badele tsha fumi. Ni a vhona uri ndi zwithu zwa ndeme hani u badela tsha fumi. Tsha fumi ndi tshone. Mukhirese muṅwe na muṅwe o vhofhea u badela tsha fumi. Ndi zwone, a zwo ngo vhuya zwa shanduka. Zwino, huno vhunga ndi tshi nga ri, na ene Levi we a ṱanganedza tsha fumi, o badela tsha fumi a kha Abrahamu. Zwino, tshiṅwe tshithu khetshi hafha. Ngauri o vha a tshe kunduni dza khotsi yawe musi Melikizedeke a tshi ṱangana naye.
What? Abraham was Levi's great grandpa.
Mini Levi, Abraham o vha makulukuku wa Levi. Uno Bibili hapa iralo uri Levi o badela tsha fumi musi a tshe kunduni dza Abrahamu. Mirafho mina phanḓa musi a tshi ḓa kha ḽifhasi o vha a tshi khou badela tsha fumi kha Melikizedeke kha u rendwa dzina ḽa murena.
Then you that can't believe in predestination, before ordination.
So ni zoboi nini satendi kautiwa, kana udzula wo diviwa. Uno hapa mirapo mina, panda musi Levi achida kununi za Abraham, ova chiko badela cha fumi kama Melikizedeke. Nitama ara roba rina chipinga, cha ujena karungwalo. Ara nanga sijia munga kaya remia utoma ni manatuku ya buna. Muzimu ori, ndo udiva panda musi uchibumbu wa mumbiru ni ya meao. Naone nda uita muketwa, naone nda uta uru uwe mporofita kazi chaka. Sone so ni chini chine anga amba uru uita. Ni chini chine ndanga amba uru ndo uita. Ndi muzimu asumbeza ukatu chelo. Muzimu ori diva panda musi shango li chisikiwa. Hafuni uri muwa alove na ruti wezi ara muzimu uya diva uri ninyi ane ado chidwa na one ninyi ane asado chidwa kana hongo diva chitu arali asongo diva ara asongo diva uri ninyi ane ado zikona usika kha utakulo lwa ṱaḓulu musi shango lisa thubumbiwa zwenezwo ha muzimu arali asina magumo uḓo uḓivha tshiṅwe na tshiṅwe tshipfufaho thunzi iṅwe na iṅwe inopfufa nda iṅwe na iṅwe gai liṅwe na liṅwe ine ya ḓo vha hone kha ḽifhasi phanḓa musi ḽifhasi ḽi tshi vhumbiwa ndi zwone o ḓivha zwithu zwoṱhe phanḓa musi shango ḽi tshi sikiwa o ri ḓivha bivhili i ralo uri o ri ḓivha nahone a ri ita kha ri fhedze hezwi khathihi kha ri humele murahu kha vhefesa ndima ya u thoma yone ya vhuṱanu ndi ndima ya u thoma ya vhefesa lwa tshikalanyana ndi khou ṱoḓa u vhala hafha lwa miniti uri ni kone u pfhesesa zwa vhukuma uri a zwi si kuvha zwithu zwine ndi khou lingedza u ni vhudza ndi zwithu zwine mudzimu a khou lingedza u ni vhudza ni a vhona. Zwino thetshelesani kha hezwi nga maanḓa ndima ya u thoma ya vhaefesa Paulo muapostola wa Yesu Kristo nga lufuno lwa mudzimu muthu muthihi we a ṅwala vhurifhi ha veveru u khou ṅwala vhuno vhurifhi kha vhakhethwa hezwi a si zwa vhadziya u sa tenda fhedzi ndi zwa vhakhethwa vhone vo khethefhadzwaho vha ri Efesa na kha vha fhulufhelaho kha Kristo Yesu tshilidzi kha vho imi na mulalo u bva ha Mudzimu Khotsi ashu na u bva ha Murena Yesu Kristo. Kha urendo Mudzimu na Khotsi a Murena Yesu Kristo we a ri fhaṱutshedza nga phaṱutshedzo dzoṱhe dza tshimuya dzi rengei mafhethu a ṱaḓulu vhunga ene zwino thetshelesani nga maanḓa zwino ndi mana ya vhuṋa vhunga o ri nanga kha e musi shango ḽi saathu swikwa. Ndi nnyi ri afho tshivhidzo o ri nanga khae Kristo musi shango ḽi saathu swikwa ḽifhasi uri rivhe vhakhethwa nahone vha sasolei phanḓa hawe kha lufuno o ri tela adopusheni ya vhana nga Yesu Kristo kha ene muṋe zwi tshi tevhela u takalelwa hawe ene muṋe nga lufuno lwawe. Ndi nnyi o zwi itaho? Mudzimu o zwi ita. Mudzimu o ḓivha u bva urangani uri ndi nnyi ane a ḓo tshidzwa nahone ndi nnyi a sa ḓo tshidzwaho. Zwo tou ralo o vha a sa funi uri hu si vhe na o no lova. Fhedzi ha ngo rumela Yesu hafha uri a vhone nḓila ine na ḓo tshila ngayo vhunga zwo luga. Yesu a ṱungufhadzaho ndi a mupfela vhuṱungu. Kha ṅwe ndi khwine ndi tshitshidzwa nahone ndi zwi rwele tshigando. Hai muṋe wanga, Mudzimu o zwi ḓivha urangani uri ndi nnyi ane a ḓo ralo nahone ndi nnyi a sa ḓo raloho. Ngauralo zwo ralo o zwi ḓivha uri vhaṅwe vha ḓo ralo. Ngauralo a rumela Yesu uri a ite tshipfumelo kha havho vhe a dzula o vha ḓivha, ngauri havho vhane a dzula o vha ḓivha o vha vhidza, nahone havho vhe a vha vhidza o vha ita vho lugaho. Uno avho vhe a vha ita vho lugaho o ralo tshifhinga tsho fhelaho u vha ṋea vhugala khezwo. Ngauralo a si inwi ane na ḓivhulunga, ndi tshilidzi tsha Mudzimu tshini vhulungaho. A no ngo ḓitshidza kana a huna tshe na ita tshine tsha ita uri ni fanelwe nga u tshidzwa. Ndi tshilidzi tsha Mudzimu tshini tshidzaho, tshilidzi tsha Mudzimu tsho ni vhidza u ḓivhela phanḓa Mudzimu ho ni ḓivha. O zwi ḓivha uri ni ḓo vha ni tshivhidzoni tshino madekwana musi shango ḽi saathu swikwa nahone ḽi saathu adzwa. Arali a si na magumo, arali a songo ralo ha Mudzimu, arali o ḓivha zwithu zwoṱhe o vha a Mudzimu. Arali a songo ḓivha zwithu zwoṱhe o vha a si Mudzimu. Arali a Mudzimu ramandoṱhe u ya kona u ita zwithu zwoṱhe. Arali a sa koni u ita zwithu zwoṱhe ha Mudzimu ramandoṱhe khezwoa. Zwo ralo ni nga amba hani uri ndi zwithu zwine ni nga zwi ita? A si zwine ni nga ita, ndi lufuno lwa Mudzimu na tshilidzi kha inwi. Musi ni fhano, a huna zwine ni nga ita. Mudzimu o ni vhidza nga tshilidzi tshawe. Na thetshelesa, na pfa, na ṱanganedza. Zwo luga ni ri mukovhana Brennan, izwo zwi ita zwo leluwaho, zwi aralo, no popolowa, zwo luga. Muthu anga ita tshini na tshini tshine a ṱoḓo ita, nga ngoho, ndi dzulela u ita zwine nda ṱoḓa. Fhedzi arali ni mukhriste, a ni ṱoḓi ita zwo khakheaho. Hu na musidzana muṱuku wo dzulaho murahu afho madekwana ṋamusi, ndi mufumakadzi wanga, ndi mufuna nga zwoṱhe zwi re ngomu hanga. No ara ndi tshi zwi ḓivha uri ndi ḓo gidimagidima na muṅwe musadzi, no nda ponya khazwo, no nda ya u mu vhudza nahone nda ri, nida, ndo khakha, ni elekanya uri ndi nga zwi ita. Ara ndi tshi mu funa zwone, ndi nga si zwi ite, ndi zwenezwo. Zwino miniya ara ndi tshi ḓo ri, oh, ndi nga si zwi ite, ngauri ndi ḓo ni vhudza uri ngani, u ḓo nṱala, uno nda wana, oh, ndi mureri, ni a vhona uri izwo zwi ḓo ita mini, izwo zwi ḓo ntsisa kha pulupiti, arali a nṱala, munothari wawo, oh. Ndi na vhana vhararu, ndi nga si elekanye nga izwo, fhedzi mutukana ndi, zwo luga, ara zwo ralo. Ni kha ḓivha kha mulayo, a thongo mala nga mulayo. A si mulayo une wa ita uri ndi tshile nga vhungoho khae. Ndi ngauri ndi a mufuna. A thi tea u ita tshithu na tshithihi, ndi zwi ita ndi tshi zwi funa, ngauri ndi zwithu zwa lufuno. No ara ni tshi funa mufumakadzi wanu, ni ḓo ita zwi fanaho. No ara ni tshi funa mufumakadzi wanu nga uralo, nga lufuno lwa filio, ni tea u ita mini kha Kristo nga lufuno lwa agapo, lune lwo luhula zwi tshi vhalwa nga miḽioni. Ara ni tshi funa Mudzimu vhukuma, ara ni tshi ḓivha uri madekwana ṋamusi ndi nga bva nahone nda kambiwa, ara ni tshi ḓivha uri madekwana ṋamusi ndi nga gidima ndi tshi mona nahone nda vha na matshilele o khakheaho, ara ndo vha ndi tshi ḓivha uri madekwana ṋamusi ara izwo mbiluni yanga uri ndi ḓo zwi ita, uno ndaya nahone nda zwi ita, ndi tshi ḓivha uri ndi u ḓo nkhangwela, ndi nga si zwi ite, ndi elekanya zwinyi ngaye, ndi a mufuna, zwo tou ralo nga ngoho. Ndi ngazwo ndi nga si rengise tshenzhemo tshanga kha dinomination na nthihi. Hai muṋe wanga, a huna khuvhangano dza Mudzimu ahuna chivizo cha mudzimu ahuna vatsinda vaketwa Methodist Baptist Presbyterian Katolika ningasi jie chitu na chiti chine chinganekedzwa uitira chino chenjemo ngauri achongoda nga mutu chodanga mudzimu hai mune wanga ningasi rengise pfanelo dzanga dza mabebo uitira rock na roll ya Elvis Presley kana uitira chigwada cha Katolika yawe kana yawe kana dzikadilaka kana dollar dza milioni na zvimwe zvinji zvine awana mwedzi nga mwedzi. Hai mune wanga ndi amufuna uno aranda tenda ndi chimufuna sazvenezvo ndidzura ndi wango kai uno arara mudzimu ombidza naone anita ove chimwe chitu ngomwanga naone ndi amufuna ndeirwavo isla notheni abadiva munjavo ini odha enepo murwani wa muvuso wa Indiana odha apa atamba katara yawe musi rushiye rwanga rorova mufumakadzi wanga rorova naone vote voedhera ntapa mavidhani uno ndova ndi chikogonya nga bada zvanda zvanga ndozviisa murau wanga ndichikorira atamobva kalawe lakare tirakala kare uno adha nkuvatedza ari bili ndikotoda uvusa mbudziso ari ndoubva uchirera usvika uchitoda uwera kapulipiti ndoubva kudhani dzachitarata na zvimwe zvote uchiwera uchiitira kristu ari zvino odyiya baba wawo odyiya murati wawo ovatusa vote naone vofera zvandano zvavo koyo ofa mufumakadzi wa ofa wofara zvanda zvawe uno rushiye rwau rofa uno ukomuvidzera uri autuse una aufurarera uerekanyani mini ngae ndari ndimufuna nga zvoti zviri ngomuwanga ara antumira hereni ndidzoisa panda naomufuna oluga atiyambi izvo minwaya fumbiri rati yozvisumbedza ndizvoona ara ndichimufuna asi mushumo uri ndingasiite yezvi naone ndingasiite izvo ndimufuna nga mumanda runi ndidzozviita ngauri oninanga anongovuyana munanga oninanga niri ndotoda murena naone ndatoda murena ahuna mutu otodawo mudzimu ndi mudzimu atodawo mutu ndingava ndikotoda thuso yawe bedzi mudzimu tiyoshandukisa mvelo yanu pana musindichingamutoda ngauri nimuita zvivi ninguruve ndizvone no vamwe vavoini vathu vane nakoo ya chividzoni naone nachira ngauva murado nabvera ndapa naita zvoti zvire shangoni naisa pana naumira murau nari ei iwera pasi ya chividzo izvo zvikure nauwera kamudzimu zvotouraro ati raro pedzi navona vathu vatyoita hezvo ndingazviamba o ni mirado yavudi ya chividzo ningoo ndingava murado wa chividzo naita hezvo zvitu bedzi ndingasive mukreste nazviita mwando amba ano macheroni funguvu lakare ara rihovu ya hava na mudziya chimbeva ndifunguvu ndizvone lone naliiva zvodzura kagungwa litii zvadzura kachita chitii mufunguvu lakare lofushiya musi lichivoporowo unolabva chividzoni nolova lichikona ubvera ndapo naone ladzura kachimwe chazvitumbu zvofawo naone la ku unolala zvibvoka hechi lala zvibvoka bhere lala zvibvoka koromo nazvenezvo zvimwe lova lichikufushee bedzi musi noaka yachivoporora liva anongowana vowavero kavukando hamirenje yalo lova lina pfanelo yaudzura kapuka dzofawo sazvofunguvu laita bedzi zvova zvimvero mbiri dzopambanawo imwe yahone lova lili iva naurangani hazvo lova lifunguvu naurangani hazvo bedzi ara najera njere funguvu lakare liyakonodzura apa nakazvitumbu zvofawo naone lala hafu ya dhuva liva lidzura tsimuni yagorowu naone lala hafu ya dhuva nofunguvu liyakono upupera nda hapo unolala zviliwa zvaliiva uya ngaune latoda uraro liyakono ula gorowu ngafunguvu lichiraro kana vunga liva lichiraro bedzi lone funguvu liyakono ula zviliwa zvaliiva bedzi liva li zviliwa zvafunguvu ndizvona ngauraro mudziya chimbeva wakare uyakona udha chividzoni naone apembera nauwerera naurenda murena naone aita ngauraro huno aumera murau naone adhipina natsuza shango bedzi mukristu bhego hapu angasi zviite ngauri rufuno lwamudzimu rumuvopa usvika petu une angasi zviite ngauraro ara nemukreste ngauva murado wachividzo nauri choita izvi naizvo naone rutamo rutirungo muhanu nikatitoda humwe ungwandamedzwa ndizvone kokotorowo novenu vasadzi vane nambara izvo zviambaro zvipfupi zvakare nahone hene panda chitaratani nadhividza mutendi nemutendi pedzi nitsumbo itungupa dzavo yaonoyo kamwe ara nakristu zvakuma ngombirini yanu ingaserekanye ngasvizorarowo hatina ndava nauri vamwe vasadzi vote vaita mini nazvine vamwe vasadzi vote vaita nopambana ngauri nifuna kristu ngamanda ndoamba namusadzi nimudhuva nduni uno apostela zvanda zvawe nta saizvi ari mufudzi Branham nditova pedzi hapa nduni yanga ndikomona mona ndairekanya dishone nduni yanga atina ndava uri ningapi ndizone ambarani naone nidifarisa musadzi sazvine mufumakadzi atoita dishone pedzi nifara bibiri iri ara nichifuna izvotsu zvizva shangu rufuno rakristu ariwo kaini uno ara nichifuna murena ngambiri yanu yote ngamuya wanu wote ngamumbiro wanu wote nidobvisa izvo zvakare zvachika sizvivi ngomuhanu ndizone uno venu madhikoni navenu vamwe hapa vane nagidhima nachitarata hapa naimisa mutsinga wanu nachiraveresa kamumwe namumwe waavo vasadzi dishoneni niadhiva varwa vamudzimu ndiyazvidiva uri izvo zvikofisa pedzi ndikwine ndichifiswa upfira usvara chote apo ngauraro ara nichiita hezvi zvitu zvino anikoni zvikonderera ara musadzi achichimira chitaratani oambara zvipfupi ini ara noraveresa novofeya umuvona pedzi ndingaremburusa to yanu bhibhiri iri nyika nanyana yaraveresa kamusadzi rwamuemura onoita kupongwa naembiruni yawe iri ndinibudze chimwe chitu karadzi afune awo niko yopindura atina ndava ndingava nokunasa dzuva ndingava nesatuita chivi choraroo chivi chauchira ngandireo kake yawo vuchiro neanu bedzi ara nambarangauraro nikoyozvipindurira katuroni kenaita vupomwe namutu mumwe namumwe weaniraveresa bhibhiri yoraro nachimbira nichitsa nachitarata ndinyi ana mulandu munha ha imune wanga ndiimi nodhitananga uraro musadzi una petu wakwine ndiuketwa honaka petu wavudi pedzi utiyodifara ngauraro ufara ofisi yawe ngandira ine atiye uraro ngayo samme samusadzi navumme musi vumme hokwasheya mutodo warushaka wokwasheya zvino ndingazvo namusi rushaka rwashu rwochinyara ndintani hauchira ruvi havasadzi vashu ndizone kokotoro zvotouraro ndiusina vukati yashu ndizone zvine zvakokwasheya zvine nakotoda ndiutangana nahoimelizedheke chimwe chipinga amen mutendereni mutendereni ane pato chete naone ane nevheini vuroto vuchiro vusaperi zvenezvo ndidovona zvitsungandira pama nawo zvenezvo nido zvidova zvopama nawo andingatodi vatu kana vachiita murudzi wakombo rekaini murudzi wapere kana zvenezvo zvine vatodo uzvividza zvone hazvingadoraro nidovana opamba nawo uno nitodombudza uri niambara ngauraro nabvera ndapo uitera imwe mbunovo niringani ukorotora nikuamba chitori aurotori santsiyo zvisumbedza uri aurotori ndiyone ndinyemuro dzine dzadhakainu karadzi ani zviri mumwe atikoringedza univaisa pedzi ndikoringedza unisvudza vunji yavasadzi vamikwa okuna uyo ngaune akona mufumakadzi wavudi abva achichimbirana hezvi zvitu staratani asari muzvine akoita ngauri mumwe mureri ogunea uko opa uri muna wanu hachadhobhadhera chafumi chawe kachividzo arari angatotangana namelikisedheke angasierekanya izvo zvitu udorera mapungo madhipa arari apisa zvodzumba mawo ubva mitanani yavo udorera nauzoraro ndizone kokotoro ndizviita naone nizviita ngauri uyo muya wanyemuro hone naone venu vanu navane nadhoraro tendera vafumakadzi vanu vachiita zvizvoraroo ndina purupero dzokula voinu savanna ndizone ndizone zvino hauna mashudu kaizvo ngauri kana hauna kuhumbera pfarero ngauri ndingoo muna mumwe namumwe ane adzotendera mufumakadzi wawe achiye chitaratani naone adzifara ngauraro murati unofanira unga uambara zviambaro zvawe ndizone inwi ngaani nene atikori mufumakadzi wanga angasizviite pedzi nditeushandukisa naushandurwa kazvine ndava zvone zvinhu ara ndachira naye musi achikozviita naone ndizone kokotoro vasidzana vanga vangazviita musi vachiva vasadzi atikori havangadoraro atidivi izvo zvikakatuchera mudzimu ndipupero uri vasi raro arari vararo vadoyakadzitabhero dzakotsi muvuya vadochimbira ntavuchiro hamumwe mutu uye aringedzochira zvone arari vavuya vazviita ndizone pedzi ndikotodochira zvone ufunza zvone ndava wangoo naone ndikone uvatsivudza zvone arari vaita izvo vadopfudza ndira yavo yauya hereni ntaure ranga nanta kristu wanga nanta tsivudzo dzanga ndizone arari vavuya vaita izvo ngangoo ndizone dishoneni ara navuya natanga nakristu norivana chipatuwo uno anipatutsedza naone avea uhwo umama hautemendera mbiri yanu vodhiabhoro vose vange hereni vangasiniite uri nizviambare hapu ndizone noshanduka ubva rufuni udhaka vuchiro naone madzangalelo ano obewa kha zwithu zwa ngenta naone usika zwithu zwa lifasi amen ndi khwine ndi tshithu tshele iyo thero iko sinyusa zwo luga fedzi ni ngoho zwo luga musi ri tshi khou ya phanḓa nyana zwino zwenezwo ri ḓo khou vala ngoho havo vhane ha vha vharwa vhalevi vho ṱanganedza tsha fumi tsha ofisi ya vhutshife nahone vha na mulayo wa u dzhia tsha fumi tsha vhathu zwi tshi tevhedza mulayo izwo ndi wa vharathu vhavho naho vho bva khunduni dza Abrahamu fedzi uyo ane murafho a hu vhaliwi kha avho vhe vha ṱanganedza tsha fumi tsha Abrahamu nahone vha fhatutshedzwa nga ene we a vha na pfulufhedziso uno na phambano dzoṱhe muṱuku u fhatutshedzwa nga muhulwane uno hafha vhanna vhe vha fa vho ṱanganedza tsha fumi fhedzi hafha o vha ṱanganedza vhane ngavho zwo ṱanzielwa uri uya tshila uno ndi uno vhunga ndi tshi nga ralo uri na Levi o ṱanganedza tsha fumi o ṱanganedza tsha fumi o badela tsha fumi a kha Abrahamu ngauri o vha a tshe khunduni dza khotsi awe musi Melizedeke a tshi ṱangana naye anu maitele anu kha Kristo a ḓo ita tsumbedziso khulu kha zwine vhana vhanu vha ḓo vha zwone vhutshilo hanu vhune na tshila phanḓa ha muta wanu vhu ḓo ita tsumbedziso kha zwine vhana vhanu vha ḓo vha zwone ngauri Bibiḽi yo ralo uri u ḓo dalela vhutshinyi ha vhabebi kha vhana u swika kha murafho wa vhuraru na wa vhuna zwino lwa tshikhalanyana phanḓa musi ri tshi vala huno arali u khunyelela u khunyelela hanu khoho hafhu ho ḓa nga vhutshife ha vhalevi ngauri fhasi hawo vhathu vho ṱanganedza mulayo zwi nga faniha u tshi ṱoḓea uri hu ḓe muṅwe tshife u tea u vuwa zwi tevhedza maitele a Melikizedeke nahone a songo vhidzwa zwi tevhedza maitele a Aroni mulayo vhu mulayo ni a vhona o ni tea u ita hezwi arali na sa ita hezwi ani mukhreste arali na sa tevhedza sabata arali na sa ḽa ṋama arali na sa ita hezwi zwithu heyi mihumbulo yoṱhe ya vhu mulayo nahone ni tea u ya tshivhidzoni arali na sa ralo ni badela tshigwevo tshazwo ni tea u ita thabelo ya muano izwo zwithu ni maloto ni tshidzwa nga tshilidzi tsha mudzimu nga u ḓivhela phanḓa mudzimu nga uta hawe mudzimu o vhidza Abrahamu nga uta nga u ḓivhela phanḓa o ralo u vhidza o vhenga Isau nahone a funa Yakobo phanḓa musi na muthihi wavho a tshi bebiwa ndi zwone ndi u ḓivhela phanḓa mudzimu zwine zwa ḓivha hezwi zwithu zwenezwo ni ri ṱoḓea ya u rera mafhungo maḓipa ndi ifhio zwino ndi ḓo ni vhudza hezwi Paulo izwo o zwi fhindula kana yeso ralo zwavuḓivhuḓi yeso khoyo hafha uri muvhuso wa ṱaḓulu u nga munna we abva aya kha hezwi kha makava kana dziva huno aphusa mbule a ḽikokodza u bva henefho ho vha hu na zwibode a vhuya na khumba a vhuya na nowa a vhuya na magwavava a vhuya na zwidula a vhuya na mabuli a vhuya na mavuluvulu a vhuya na khovhe zwino munna u khou sokou posa izwo zwi nga mafhungo maḓifa khe hafha zwino ndi khou rera mafhungo maḓifa ndi tou posa mbule nda ḽikokodza nda ri vhoṱhe vhane vha funa nnyi kana nnyi khaḓe hafha hu ḓa vhaṅwe aḽetarini vhoṱhe vho kuvhangana u mona na aḽetare vha rabela vha lila a thi ḓivhi muṅwe kha muṅwe a si mushumo wanga a thongo rumelwa u hatula fhedzi hu na vhaṅwe ngomu afho vha re madula hu na vhaṅwe vha re magwavava hu na vhaṅwe vha re dzinowa ndi vhaṅwe zwibode nahone hu na vhaṅwe vha re khovhe a si mushumo wanga u hatula ndi ri khotsi khezwi afha zwe nda kokodza fhedzi tshidzula tsho vha tshi tshi dzula na urangani hazwo buvi ḽa kale ḽi ḓo dzula henefho no lalavhelesa u mona lwa tshifhinganyana ḽa vula ayo mato mahulu ḽa lavhelesa u mona ḽa ri u ya ḓivha uri mini ndi na vhunzhi ha hezwi u nga ndi tshi kona u ima kurukurukurukuru a bvela nnḓa nowa ya tshisadzi ya kale i ralo enisa tho yayo uno ya ri zwo luga u ya ḓivha uri ndi mini arali vha tshi khou ya u rera nga u ralo vha tshilo na u ambara zwiambaro zwipfhufhi na zwiṅwe izwo zwi dzhia nṋe ngauralo ndi ḓo bva kha itsho tshigwada tsha vhavumbulu vhakhethwa tshi tou vha zwenezwo no vha ni nowa na urangani hazwo ndi zwone kokotolo ei no hafha u dzula muhulisei tshidula tsha kale na ilo fola ḽihulu mulomoni wawe u nga khari yo bviswo nanga ya Texas u ima henefho nahone a lavhelesa monari zwo luga a zwi nkhathuluda ndi ḓo tou bva kha hezwi zwithu zwino zwo luga ini ni tshidula tsha kale no vha ni zwenezwo na urangani hazwo ndi zwone kokotolo ndi zwone ndi zwone kokotolo mvelo yanu i sumbedza zwine na vha zwone vhutshilo hanu vhu sumbedza u vhonadza zwine na vha zwone na u rangani a zwi nkonḓeli uri ndi vhone izwo a zwi nkonḓeli u zwi vhona arali ndaya kha mulimi Roy Slaughter o dzulaho hafha unandavona nguruve dzimatopei dzichikola matope ndingasiyere kanye zvizvokakeya unga izo itova nguruve pedzi ara ndavona ngwana yematopeni ndidoibudzisa ni avona nisimubirera aningaivoni apo ingasizvi imere ndizone muno muti obegonga muya mudzimu uvenga suza shango ndizone ngauri ara nichifuna shango kana suza shango rufuno la mudzimu aruoka ini ara ndagidimagidima navasadzi ḓuva na ḓuva uno ndadzhena ngomu ndabvudza mupfumakadzi wanga uri ndamufuna udozvidiva uri ni muzvipi nyito yanga idoamba upfira maipfi anga zotoraro ndomusumbedza uri atimufuni ngauri atongova wangoo kae ombudza uri uyamupfuna uno chipinga chote ndobva uya ka mumwe muthu zvidonsumbedza uri hamupfuni ndizoni nyito yawe iyazvisumbedza hatina ndava uri uringedza umbudza hani bilii ndiyaufuna nahone hauna mumwe muthu shangoni pedzi iwe ndidozvidiva uri muzvipi nomusi nichiringedza uri murena ndiyaufuna nahone nichikuita sizva shango mudzimu uyazvidiva uri ni muzvipi naurangane yazvo ngaura rongani zvitusa mini utanganedza chenjemo chahafu chakare nachimwe chitu chingawo icho musi rutombo ruhuru rwatatuirodha ranga svizva vukuma ningani nichikotodza kutanganana naudhibhurechedza hafu yandira nobhakiwa rwahafu mukristu wadhivumba ngeno nichingava mwana wamudzimu wabhegoo zvakuma nina dhirogo yadhakaro yatadhuru ichirira mbiruni yanu nichipembera naurenda mudzimu nahone nichikochira vuchiro hagundo ngayesu kristu husi uringedza uita chitu ngaini munhu ngauri nidhokundelwa naurangani hazvo pedzi jiyani ene ndiipfi lawe nahone nidzure kazve aamba uri ndingoo uno nimutende nawo mufuna uno udzoita uri zvose zvishume ngandira yioneka inwi zvoraro ndiwonoyo mumbulo murena nipazvichedze hatitodi uni yariperera pedzi muratu ndikwine hwariperwa nivatuku vanga niavona nahone bhabha mumwe namumwe ane afuna vana vavo udoraro uvakakuruwe kana hababha wavukuma ndizone ndizone uno hava bhabha vatova na mulayo mutii nahone uyo ni mulayo wahayana nahone mudzimu na mulayo mutii nahone uyo ndi ipfi lawe ara richitenda ipfi lawe zvinezvo rudzuchiranga ipfi lawe ni mushumo washu ara rovuya ratangana na mudzimu usingauri ni ruzoruga ndiyachividzoni ndikotioita hezvi niashonisa nisongoita izvo ndingani nichitoda uva ashonisawo otangana nawo funguvulivi musi nichikona uvaliiva ngangoo nitiotoita uri mvelo yanu ishandukiswe uno nishandukisa mvelo yanu navamurwa namwananyana wamudzimu nava kamuraro na mudzimu yesu nayesu oralovo uri akonoketepadza vathu ngamaropa ave ene mune atambura usina koro vaiveru yaufumiraru ndimanatuku yaufumimbiri naiveveru yaufumiraru varume yavutano ndimanatuku yautoma zvoraro noitovo rugaonga rutendo usikaukadzana zvanhu usingandovedzwa madhini usingauvewa zvanhu asingauwerera asingauwambangadzi ndimi asingazvipfi pedzi itovo rugaonga rutendo rina muraro na mudzimu ngamurena washu yesu kristu ropi robva rufuni udzakavuchiro nahone ronova zvivumbwa zvisva ngaurotenda kamurwa mubhegwa ete wamudzimu nahone ramutanganedza samuchidzi washu nahone maropa awe ayashuma madekwana namusi sachipfumiriro chachivi chashu uima vuimoni hashu katestamende yakare hutova na peti kuti hauva na vuledzani apo ndipasi ya maropa muteni mumwe namumwe utiodza pasi ya maropa musi tole hadzi tsvuku ichivurayiwa yova iyi hachitavero chachivi itiyova tsvuku uno kandima yaupfumitai yaexoda ara mumwe wenu achikotamo ivara uno itojiwa kwahanza dzote dzapiswa dzote uno izvo zvaitiwa madhi yapandekana yova ichiveyiwa husina koro itofariwa ngachanza chokunawa maropa yetole hadzi yapanda kachividzo uno yashasva rwasumbe kavhoti nezvino mutimwe namumwe ochikaparawo achijena utiotoma arimuwa nauvona ayo maropa naone arimuwa uri huna vuledzani vutii pedzi pasi ya ayo maropa ndihone peti uhote une muroshi akuona urosha zvihulisi awo hova upasi ya maropa zvenezvo chitu chautoma chine aita yauita panamusi achida pasi ya maropa utiotoma ashasva ngahaya madhii apandekano unozvisongokunawo zvaitwa zvokunawo unovadyiya madhi apandekano unova ashasha kamutu wamuendi nganayo nahone vamupandekana kazvivi zvawe uno ha akonochimbira pasi hahedzi nto dzasumbe dzamaropa nahone havana vuledzani navamwe vatendi vote vuone nyamudzimu una ndira ndiyauzviita asi ukadzana zvanda asi uva murado wachividzo asingandovedzo asingazvipfi pedzi udzena madhini apandekano navo yazvanda zvano ngarutendo mipato ya Yesu nari ndimuita zvivi naone wofa vimoni yanga uno chimwe chitu ngomu wanga chimbudza urudo nkangwara zvivi zvanga naone ndiyautanganedza samuchidzi wanga zvino chimirani pasi yamaropa ngeiseri nive nabuledzani navana vamudzimu ndizvenezvo ilani buroto ninwe veini nonive nabuledzani nachividzo o asi ene wabudii hawabudii zvino izvi zvingavonara zvisongodhowereya kaimi konani pedzingani ngani ndichiima pano naone ndamba izvo zviito ndizviamba uringedzo dziitwa pama naona mumwe ari ndichiraro zvenezvo nditeure mburuwa ndikuzviamba ngauri mudzimu ozviamba ngauri ndipfila mudzimu unoteteresani ugodha chipinga naone ndizvino une vatu vadobva kubvaduva vaya kukovera vachiringedzo wana ipfila mudzimu unovasiliwane musi nichiya mutanganoni chito chautoma chinenaita nijena ngomu henepo naone nawana zvigwadha zvadzindimi nadzitarucedzo une mumwe muti atakuwa uno aisa panda nautopora rumwaro no izvo ndizvanama zvoraro mudzimu orine risongoita ndovoro yalipedzi mini yanga ene arari ovuya azvimwara rutii zvitendeni hateudhova azviamba apo dzindimina dzitarucedzo dzoruga idzi zvitova mureedza urivisawo kachividzo naka mumwe muti usi zvanama nazvichizvangawo hezvo unonifirira panda kaezvi zvimwe zvizvote hapa limwe dhuva vanna vaviri vojenaka unomuna namupfumakadzi namumwe muna namupfumakadzi vasva vomana navo vajena petu uri vaiafrica savafunzi rumwa mumwe muti aima naone anea chiprofito naone anea dzindimi nadzitarucedzo uri vojera namupfumakadzi vote izvo azvitevo vangaiyo ndira vomara mutoka keyawo uno avo vatu vaviri vapandekana uno vadhova vamarapo mumwe muna ja mupfumakadzi wamumwe mumwe wehavachikoranga panda denomination yapentecostal naone vaiafrica savafunzi rumwa mukomana musini chiana novopeya kauyo muano usvika rufu ruchinivopolora ndizvone kokotoro ngangoo musini chita muano wanu uya vopa hezvo zvote maroto nahwo nezvosvika petu nemusini chiyanda zvividzoni hutiova ukorotora nahone huna maitere nahone uchikopisa usvika musi themomete yachimuya ichitsera pasi azero ngafutanu vatu vadzura kungagwati kapopo vachivava naupambana nausinyarara noara napfa mumwe muti murau hapo konani achiita achibhorodha yone tuku amen murau achipinganyana savunga sviva avaisa vote vadotaramudza mitinga yavo samasekwa uri varaveresomona vavone zvoite yavo nyazviva uri ndingoo atikwamba izvo itira misvaso hapasi petu hamisvaso ndingoo ndizvoni ndikuzviamba ngauri ndingoo yamapungo madhipa uno imwe tungo niwana una chigwadha chamaroto chachigwadha chazvipfi zvanama zvichikoitei uno ipfi langoo lamudzimu losvika petu une zviyakonda uri lipfe mukati yandira yakare mapungo madhipa chedza kandira yanga haleluya maropa ngwana rufuno rwamudzimu rine rwarifandekanya nazvitsva shangu nonowambanga dzindimi muratuu ani nawo nohwera usvika chipfi chamurotoro chichiitea mutanani wanhu nodzivona bhora dzamuriro o maroto hauna svizo raroho notenda kamurira nayesu kristu namutanganedzesamuchidzi wanhu naone muya wamudzimu watenderera namuya wanhu uri nivarwa navananyana vamudzimu naone vuchiro hanu vuanwa michero yarufuno dhakaro muraro ukonderera kuti vurenda udzika zvenezvo nimukreste arazvisa raro atina ndava uri niita mini pauro ori ndinganetshedza muviri wanga urupisiwa sachitavero ndidhiva zvipiri zvote zvamudzimu ndingasudzurisa dzitavanga rutendo rwanga ndingambanga dzimimisa vanna navarumwa ati chiitu mini yanga izvo vakorindiyautoma fumiraru wanurusani ara izvo zvizvonekanai zvinowanurusani arari arari vakorinta vakorinta yavuviri yaufumiraru ndiyatenda uri ndione kana zvoruga nevakorinta yautoma kana yauviri vakorinta yautoma hapo vakorinta yautoma yaufumiraru ndione nhao ndambanga dzindimi dzavatu nadzavarumwa dzote dzitarucedzi yavo nadzisatarucedzei ati chiitu ngaurarotodheya utamba ngaazvo ndipiyo zvenezvoa nhao ndapfesa zvipiri zvote zvamudzimu ndingani ndichiyakadziseminari naringedzo guda zvisunga azvo ndikwine nichidzudzanya namudzimu toma ngangoo nhao nda o kaurendo ehaleluya noraro rune anikoni uva nachividzo unzani yamusi nina kampeini yapodzo kana nina rumwe rushaka rwamadhembe onokoitea murapo muvi naone ureruwawo utoda zvoraroo nekuzvitodhera mini Paulo ori anga ita hezo zvitu zvote asidzurusa nedzitava uno ava asichitu uno havana dzindimo idoguma une havana ndivo idopera une havana sporofito zvidokundelwa pedzi musi hezo zvokunyerera zvichida zvidokondelwa chote naone rufuno ndikunyerera mudzimo ufuna shango zvihuru rovaviya nechedza murombe gwaete uri vote vane vatetemena vote vakadhanawo vote vambawo vapiyo vote vatendoka ene vasirove vadzi vave na vuchiro vusaperi endani izvo vana varingedzo zvito uri zvitanganane hezvo zvitu nahezvo zvitu musi zvichiperera kachitu chitii rutendo rwanu kamudzimu ndizvenezvo zviamba zvenezvo ngauri ngarutendo usingazvipfi ngarutendo usingabudhipfi ngarutendo ungasingazvipfi nochidzwa ngarutendo naone izvo nga ngauri notoda murenhe ngauri nova nemuti wavudi ngauri mudzimu ngachiridzi odzura onidhiva naone onitera vuchiro vusaperi jesu uri hauna muti ane angadhakanne ndani yamusi kuti angavomukokodza naone vote vane vadhakanne ndidovapa vuchiro vusaperi hauna muti ane angavabvisa chandani changa ndivanga vochidzwa rachote ndovafara hauna muti ane angavabvisa chandani changa kotsi yanga naone ndiene ova kumedzokanne ndizvifiwa zvarufuno rwanga novote yadzura ovadhiva ovavidza havidzi muti ndani yamusi odzura omudhiva vote veyavidza ovaita vorugao vote yavaita vorugao ova neugara ngauri niyavona rikavo awerewo kunyerawo zvino ndiyazvidiva uri huna voramirayo vanji apa pesente dzafu taetaeta dzanu petiraveresani ari nangatodya hezvi narimwe uri atikoringedza unibudza chimwe chiti zvenezvo nirizoruga mukomana Branham ndodzurera werekanya uri nditeya uita hezvi naone nditoita izvo huna yoraro pambano kazvo muratu zvinena koteya uita nazvinena kotoda uita nochidzwa usingauri huna zvenaita kazvo nochidzwa ngauri mudzimu onichidza shango risatusikwa techeresani techeresani apa bhibhiri iri kanzumbururo ndikoya unijiya ubva matomoni usvika magumoni zvinhu bhibhiri iri kanzumbururo uri musi livanda lichida lofura vote varekali pasi livanda loraro
He deceived all upon the earth whose names were not written in the Lamb's book of life.
Lipura vote varikalipasi vane madzina avo haumwari wakabhuku yangwani yavuchiro ubva mvuseredzo ichitoma izvo zvipfara zvizvori zvoruga ubva chemureri arera pfunzo yamanda ubva cheuyo munapodzwa ubva cheshango lasikiwa.
Where was Jesus slain at? At Calvary? No, sir. Jesus was slain before the foundation of the
Yesu oburaiwa ngapi kaCalvary hai muno wanga Yesu oburaiwa ubva cheshango lasikiwa bona ningwane yamudzimu iye aburaiwa ubva cheshango lasikiwa
God in the beginning when he saw the sin
mudzimu rangani musi achibona chivi obona zvezvaitee amba ipfi uno Yesu oburaiwa ubva cheshango lasikiwa naone mutumwe namuwe ochidzwa zvichitevera bhibhiri musi ngwana ichiburayiwa mumbureni wamudzimu bva cheshango lasikiwa nojeniswe kauchidzwa inepo ngauraro nikouya uita mini marugana nazvo nimudzimu kaurendwe dzina lamurenhe ndimudzimu ashumawo asi uyo ane afuna kana uyo ane agidhima pedzi mudzimu ane asumbedza katuchero arari yesu oburayiwa bva cheshango lasikiwa zvodya mimwaya zvigidi zvina pana musi zvichiteya pedzi musi mudzimu achizviamba murau apa ipfu limwe nalimwe lamudzimu lidoima lisashanduki lisashandurwi lingasikundero uno musi mudzimu achiburaya murwa musi shango lisati usikwa oburayiwa henepo kunga oburayiwa kaCalvary ndichibveredzwa choperawo musi mudzimu achiraro muererwani musi ngwana ichiburayiwa uchidzwa hano wojeniswa kachitavero ngauri bhibhiri iri dzina la lomwariwa hokabhuku yangwana yavuchiro musi shango lisati usikiwa mini yanga izvo zvenezvo rikoyoita mini ndimudzimu asumbedza kukatuchero ndimudzimu weanividza ndimudzimu weaninanga kakristu musi shango lisatusikwa yesu uri anongoraro anongonanga ndoninanga naone ndonidhiva musi shango lisatusikwa kezvoha Nga uralo ni abona, izo zwi bvisa nyopo ngomu anu. O, ndi ḓivhusa ara ni tshi tea u isa phanḓa, ndi ḓo zwikona mudzimu kharele, ara nda to isa phanḓa na u farelela. A si uri ndi a farelela kana hai, ndi uri u ya farelela kana hai, ndi zwe a ita, a si zwine nda ita, ndi zwe a ita. Vhunga fhasi ha mulayo wa thengululo. Hezwi ndi zwithu zwiṱuku zwine nda khou ṱoḓa u amba phanḓa musi ndi tshi vala. Miniya arali bere ya tsadzi ya kale ya beba meula ṱhukhu, nahone yo meula ṱhukhu ndevhe dzayo dze kirikana, i na mangaye na gona ḽo vundeaho mapeta, mutshila wayo wo ima wo sedza dutha muyana, kukha i vhona lo luno fhisa hani. Ngani nnyi na nnyi arali yo meula ṱhukhu ya nga elekanya ri, zwino imani nyana musi ndi tshi bva nḓuni ano matsheloni, ndi a ni vhudza, ndi ḓo varwa kha ṱhoho. Ngauri a vho ngo nkanzwa, lavhelesani uri ndi tshithu tshi vhonalaho luno ofisa hani, athina na tshikhala. Zwo luga ndi zwone, ani na tshikhala, zwo luga. Ndo bebiwa kha ḽino shango, fhedzi lavhelesani hapa uri ndi tshithu tshi vhonalaho luno ofisa hani, ngauri ndi nga si vhuye, nda vha na tshikhala. A thi nga zwikoni, ndi nga si zwikone ni avhona. Fhedzi miniya arame ayo vho pfumbudzwa zwa vhukuma kha mulayo. Vha ḓo ri murwa ndi zwone, u na tshivhumbeho tshi sa takadzi, nahone a wo ngo fanelwa nga u ḽa zwiḽiwa zwi bvaho kha ḽifhasi. Ndi zwone, a wo ngo fanelwa. Fhedzi murwa nga iṅwe nḓila, u tanje ḽanga. Huno u ya ḓivha wo begwa fhasi ha pfanelo ya mbebo, nahone tshipe ha nga vhuyi a u vhona. Fhedzi u itela dzina ḽau hu tea u vha na ngwana i si na mulandu, nahone sa soleyi i tea u fa vhuimoni hau uri u kone u tshila. Zwo luga, iyo meula ṱhukhu i nga rara khwanḓa, nahone ya vha na tshifhinga tsha khwine. A zwi ḓi phambano uri i mini, ngauri a i nga vhuyi ya vhoniwa nga muhaṱuli. Tshife ndi ngwana ine tshife a i lavhelesa, a si meula, ngwana. Uno ndi Kristo ane Mudzimu a mu lavhelesa, a si inwi. Ndi Kristo, ngauri ara hu si na vhukhakhi kha ene, hu nga vha hani na vhukhakhi? A nga wana hani vhukhakhi? Musi nofa, nahone vhutshilo hanu ho dzumbiwa kha Kristo nga Mudzimu no kufunelwa nga muya mukhethwa. Havo vho begwaho nga Mudzimu a vha iti tshivi, ngauri ha koni u tshinya. A nga tshinyani musi tshitavhelo tsho khunyela tsho dzula vhuimoni hawe. Mudzimu ha lavhelesi kha nṋe, u lavhelesa Kristo, ngauri ri kha Kristo. Zwino ara ndi tshi funa Kristo, ndi ḓo tshila naye. O vha a nga si nkokodze ndani ha musi o ḓivha. Arali Mudzimu a tshi ntshidza ṋamusi, a tshi ḓivha uri u khou ya u ndozwa vhege dza rathi ubva ṋamusi, u khou kunda ndivho yawe ene muṋe. Ndi zwone. Zwo ralo ha ḓivhi na zwa phanḓa. Arali a ntshidza, a tshi zwi ḓivha, ndi mini zwine a khou ṱoḓa u ntshidzela zwone, a tshi ḓivha uri u khou ya u ndozwa. Mudzimu a ite izwo zwithu, zwenezwo a zwi humisele murahu nga vhege mbili, u itela u vhulunga pfulufhiso yawe. Musi a tshi ni tshidza, ndi zwa tshifhinga tsha u ya nga u sa fheli. Zwino ndi nga shumea na ri, Mudzimu kha rendwe, haleluya, ndo amba nga dzindimi, ndo huwelela, ndo mufara, haleluya. Izwo zwi amba uri no wana. Fhedzi murathu, musi tshiṅwe tshithu tshi tshi dzhena hafha fhasi, nahone na ṱoka midzi na Kristo, zwenezwo mitshelo ya muya i ya ni tevhela. Ri vha na vhuṱanzi, muya washu na muya wawe, uri ri vharwa na vhananyana vha Mudzimu. Ndi a humbela, ivani na uyo, dzikhonani, ndi ḓo ni fareledza hafha vhusiku hoṱhe, ndi tshi amba nga izwo. Ndi a zwi funa, ndi a ni funa. Ndo vhuya murahu kha he tabernakele ṱhukhu, tshifhinga tshoṱhe, arali Mudzimu a phulusa vhutshilo hanga, ndi khou ṱoḓa u ni vhona no ṱoka midzi, nahone no ima kha lutendo lukhethwa. A thi ṱoḓi ni vhona ni tshi shana vhida nga muya muṱuku muṅwe na muṅwe wa pfunzo ino fhira, uno ya ni dzinginyisa na isa phanḓa, nahone na vha na malofha maṱuku zwanḓani zwavho, kana mahaḓa maṱuku kha zwifhaṱo zwavho, kana tshiṅwe tshithuvho, na u vhona zwine zwa zwiedza zwo raloho phanḓa havho, na zwiṅwe zwa zwithu zwa vhutseḓa. Unga Bibiliya yori a ḓikukumusa mbiluni yawe, nahone a si vhone tshithu. Ndi zwone. Ndi khou ṱoḓa u ima ndo khwaṱha kha ipfi, arali aralo mamba murena, dzulani nalo, tshilani nalo. Iyo ndi yone yuri mutamamu ya ḽiro ḓuvha, Mudzimu khou ṱoḓa ni tshi tshila ngayo. Arali zwi siho kha ipfi, zwenezwo zwi hangweni, tshilelani Mudzimu, tshilelani Kristo. Huno arali mbilu yanu ya thoma u pambuwa, ni a ḓivha uri hu na tshithu tsho iteaho, humelani murahu kha ḽetari, nahone ni ri, Kristo, vuliseledza ḽanga, dakalo ḽa u tshidzwanga, nṋe luya lufuno lwe ndavha ndi nalo lu khou bvuḓa murena. Hu na zwithu zwe nda ita, nnyiite mukhetho hafhu ndi ime, o murena. A hu na zwine ndi nga ita, ndi nga litsha hezwi, nahone nda litsha izwo. Ndo lavhelesa kha iwe uri u zwi bvise kha nṋe murena, nahone ndi a u funa. Uno ni bve kha ḽitare, ni muthu muswa kha Kristo Yesu. Zwenezwo a ni nga ḓigogodedzi nga tshipidzo tshanu, u ḓigogodedza nga tshife wanu, u ḓigogodedza mufunzi wanu, ni khou ḓigogodedza nga malofha o shuluwaho a murena Yesu, no tshidzwa nga tshilidzi kha rabele. Murena, pfunzo dzo kwatao nga uraro, ndi tshifhinga tshone tshine tshivhidzo tshituku tsha dzhia nama, nahone a hu tshena mafhi a ipfhi, ro dzulesa kha mafhi zwino, ri tshi ṋea lushie boḓelo, fhedzi ri tea u vha na nama dzo maho, ngauri ḓuvha ḽi khou sendela. Zwifhinga zwihulu zwi shushaho zwi tsini, nahone khakhathi khulu dzi nḓilani, nahone ri a zwi ḓivha uri a hu tsha ḓo vha na zwifhinga zwa khwine. Ri a zwi ḓivha uri ri vhufheloni ha tshifhinga. Zwifhinga zwi ḓo isa phanḓa na u vha zwivhi na u vha zwivhi u swika Yesu a tshi ḓa u ya nga maṅwalo. A ri koni u vha fhulufhedzisa tshiṅwe tshithu kha vhuno vhutshilo, fhedzi kha vhutshilo vhuḓaho ri a kona u vha fhulufhedzisa vhutshilo vhu sa fheli nga ipfhi ḽawo, arali vha tenda kha murwango wa Mudzimu, nahone vha muṱanganedza sa tshipfumelo tshavho, sa ene we a ima vhuimoni hawe, sa ene we a dzhia zwivhi zwavho, zwitendelele zwino. Vha dzhia u sa tenda, vha tshi vha vhatendi, ngavhe vhaḓibuli vha tshivhidzo, hafha madekwana ṋamusi vhane vha bula vhurereli na u tou tshila tshivhidzoni, ngavhe vha tshi ṱanganedza tshenzhemo na Mudzimu, uri lufuno lwo ralo lu dzhene mbiluni dzavho, uri vha lilele zwivhi zwavho, vha fe kha vhone vhaṋe, nahone vha begwe nga huswa nga muye mukhethwa, nahone vha vhe na vhuthu na vhulenda, vha vhe vha funaho, nahone vho ḓalaho dakalo na dziphatutshedzo, vha tshile vhutshilo ho raloho, u swika vha tshi vha lune vha ita uri vhathu vha re tsini havho vha pfhe ḓora ḽa u ṱoḓa u fana navho. Zwi tendele Murena, ngauri zwi humbela nga dzina ḽawe. No rokotamisa ṱhoho dzashu, ndi a ḓivhudzisa madekwana ṋamusi, ara hu na muṅwe hafha ane a ri, mukomana Branham, ara ndo kaliwa kha tshikalo tsha Mudzimu nga hetsho tshifhinga, ndi musi ndi songo vhuya nda ralo, vhuya nda ralo u kona u swikelela ṱhoḓea dzine wa khou amba nga hadzo madekwana ṋamusi. Ndi khou ṱoḓa u tshi nyelelwa thabeloni, uri ndi shandukise nḓila dzanga, nahone Mudzimu a dzhene ngomu, nahone a bvise ya maloto ngomu anga, nahone a nyite mukhristo wa vhukuma. Ni ḓo ralo u imisa tshanḓa tshanu itela thabelo, vhungani ara ni tshi ḓo ralo, Mudzimani phatutshedze, Mudzimani phatutshedze, Mudzimani phatutshedze hafho murahu, Mudzimani phatutshedze, Mudzimani phatutshedze muṋe wanga, Mudzimani phatutshedze murathu, Mudzimani phatutshedze khaladzi. Mukhethwa, 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 Murena, Mudzimu wa mavhuthu, ḽitadulu na ḽifhasi zwo ḓala nga iwe, ḽitadulu na ḽifhasi zwi khou renda iwe, o Murena wange nṱhaṱadulu. Mukhethwa, musi ni tshi khou elekanya zwino, ni tshi khou rabela, musi ni tshi khou pfa, ni tshi khou tenda uri no khakha, nahone ni khou ṱoḓa u zwi dzudzanya, ni ḓo tou ralo imisa tshanḓa tshanu na ri, Mudzimu nyite zwe nda tea u vha zwone. Mudzimu a ni phatutshedze mufumakadzi muṱuku. Mudzimu nyite zwe nda tea u vha zwone. Mudzimu a ni phatutshedze murathu khaladzi, inwi inwi nga afha. Ḓuvha ḽi khou kovhela, ndi a zwi ḓivha uri zwi a konḓa, dzi khonani, fhedzi ndi khwine u ḓivha ngoho zwino. Zwino rabelani no dzika. Mukhethwa, 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 Murena, Mudzimu, u mukhethwa ene a ete. Ḓala iwe, ḽitadulu na ḽifhasi zwi khou renda iwe, o Murena wa nṱhaṱhadulu. Khotsi wa ṱaḓulu, ḓuvha ḽi kovhela nga madekwana, ṱhambela maḓi dzi kuvhangana murini na vhafunwa vhadzo, zwinoni zwoṱhe zwi ya zwitahani zwazwo, maivha a fhufhela kha dzi dharaṱa nṱha uri ṋowa dzi si kone u thithisa vhusiku hoṱhe. A dzula henefho nahone a lila u swika a tshi eḓela. Ḓuvha ḽa fhedza ḽo kovhela. Ḽiṅwe ḓuvha ri ḓo swika kha iyo awara, u kovhela ha ḓuvha zwi ḓo itea. A thi ḓivhi uri lini Murena, fhedzi hu na vhathu hafha madekwana ṋamusi vho ṱuṱuwedzeaho uri vho khakha, nahone vha khou ṱoḓa u ḓa afho fhethu. Vhunga Lincoln Order, musi achiko ufa, arrembulusa ni chipato changa, chilivane na ukovela duva, uno atoma, koti ashu ane abata duru, munga mudi wakare ori, nandi rufu, ili nduva langala upupiwa.
Oh,
iwa wawayanga osapeli, batanganeze zino nga rutendo, musi wo zulene posi duloni zavo, woko konya mbilini zavo, chiduloni, yoni yali tare yavo, chinundi chipinga chauru ubatanganeze zino, woru uyo ane atakane, atinga mupanderi, unoli muduva musi duva lichikobera, mufumakazi kana munabo ima tina mbete, madokotera atuchera kule, oh mketwa mketwa, izo ni zwabudi, mupepeto wabudi, pana musi duva lichikobera, musi richingakono vuwa na onerari, ukobera duva na narezi ya madekwana, na mbizo ireka gara yanga, unongabe usi na ugomera kailo para, musi ndichi libisa rancheni.
Oh, God granted to them, this hour,
o mudzimu zvitendere kavo kaino awara musi vorindera dzipatsudzo dzamudzimu uri dzide kavo bvisa mbiti dzote shango lote zvibve kavo naone usike kavo mbirunzwa vori ndidobvisa mbiru yakare naone ndabeya mbirunzwa yanhama naone ndidobeya muya wanga kaiyo mbiru unobado chimbira kachibumbiro changa naone vatevedza mireyo yanga ngauri ndizvitsu zvarufuno uno asizwa mushumo ndizvarufuno uno rufuno ruribopa uri zviite ndimushumo warufuno wauribopa ndimushumo washu utevera rufuno unondiarabera mudzimu uri kuzvineka mbiru imwe naimwe yo imisiwo chanza chayo madekwana namusi nohapo vasomwe imisiwo chanza chavo ngave vachiraro zvino ngachiridzi vaimise zvanza zvavo uri vautanganedze nauri vadhadzwe ngamuya wavo vaino yavuhwavo yavudi yodzikawo ndira yautukupara nahone vadhare chiridzi vabve pano samuti woshandukiswawo zvinoni zvidoimba ropamba navo hani muti mumwe namumwe udova opamba no hani ngamurava ino awara o murena wange ntataduru muketwa 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 murena mudzimu walipasi litaduru na lipasi zvodhala ngaiwe litaduru na lipasi zvikorenda iwe o murena wange tataduru voini zvino taudzano dzokotamiswa voini nemisiwo zvanza zvano uri nierero katabhero nepfobunga mudzimu oamba nainu nganzira yoraroo zvino usingazvipi pedzi chimwe chitu pasi ngomuhapa nepfonga mudzimu onipa vuchiro vusaperi nepfonga nekubva chividzoni madhekwana namusi samuti wopamba nawo nidoraro imisa zvanza zvano madhekwana namusi mudzimu anipa tutsedze murwa mudzimu anipa tutsedze muratu mudzimu anipa tutsedze karadzi mudzimu anipa tutsedze ndizvene ndidobva kachino chividzo madhekwana namusi nemuti muswa vushiye huchidha ubhegwa muvusoni wamudzimu hoitea mini ndiazvidiva uri ndidzudzanyo yaudhaka aletare iyo ndialetare yamethodis mbekanyamushumo yamethodis ndidodoraro zvobveredzwa kachividzo chamethodis madhuvani ajohn wesley azvongoitea madhuvani abhibhiri vanji votendawo voengedzwa kachividzo ndingatenda umwe naumwe une navahone nda tsimuni nda chitaratani umwe naumwe umwe naumwe azviti pambano tendana tanganedza kristu samuchidzi wanhu ndimushumo wamuya muketwa une wadha mbiruni yanhu musi nichimutenda namutanganedza nipira ubva karufu nadhaka vuchiro nava chivumbwa chiswa kayesu kristu usongo mpira o muchidzi wavudi zvino imani ngamirenje yanhu ipfatabhero apo uchividza vahamwe songo mpira zvino ndikotoda muna musha namufumakadzi ane ndatarusa uri nemufumakadzi wawe noimisa chanda chanu ndikotoda nechidova naimisa chanda chanu murau apo murwa oambaro jasi litsvuku namufumakadzi uri votanganidza kristu samuchidzi wavo muna musha odzirova pakauri cheya otanganidza kristu samuchidzi wavo opfori mudzimu omuchidza navamwe murau apo vevaimisa zvanda zvavo zvimiseni hapo uri vatu vakone uraveresa umona vave navuledzani nainwi kadhara nezvanda zvavo mumwe mututini oimawo tini navo irini mudzimu ani pachedze reanitanganedza muvusoni wamudzimu murati wanga karadzi yanga vuledzani ndihone vune rakotodha mudzimu vani pachedze kadhanani nahoi muna muswa pa kachidhuro murena ave nae ndizone nditanganidza kavuledzani amuyamuketwa ara nisatirovedzwa naone nichitama rovedzwa gonyani nitapa naone nibudze mupfunzi ngazvo tivahapa ndina madhi ngomuhalo madhekwana namusi ara nichikotodo rovedzwa zvote zvoruga nova nandovedzo imwe ndani hazvino bedzi tiva loruga ara huna mumwe mutu onokotodo rovedzwa bhibhiri iri shandukani note huno nirovedzwa mwadzina raiso kristu tirakangurira chivi chanu naone ndotanganidza chipuwo chamuyamuketwa ngarupurupeso ndiyavo inwi navana vavo inwi naavo vari kure navanji vane murena mudzimu atovavidzerera nihamufuna imisani chanda chanu o asi wavudi nedipina haninga ibhuku yaveveu neaifuna zvonaka zvino ndinduramiso yooma naone iamba tsvititi zvikagara bedzi izvo rihazvifuna nindira ine ratodhova nazvo ngari harizvitodi ngaimwe ndira zvinonetenori pauro una ndauro yauzvirera sazvenezvo pauro ori ara murumwe adharira mamwe mapungo madhipa kasemiwe ndizvone ngauraro rimufuna ngambiru dzazvidzote zvino ndikoya humbela mupfunzi uri ade apa rwachikare nyana murati washu wavudi ngamanda mukomana neville uno una maipfi aunibudza uno zvino ara murena achikufuna kudzonibona ngamadekwana lavuraru naone raita nzudzanyo malugana nauya kamukomana granam slelling kuitira usiku hwakuvangano yachividzo nauitira urerapa huye panda kandima yavusumbe nayavumaro uno vusiku hwa lavuraru rinokoudza mukomana neville.